Inkosi kusikelele mzalwane uNeville. Ndivuya kakhulu ukuba ndibe senkonzweni kwakhona ngokuhlwa nje. Ndisisitshotho nje kancinane. Ibuluhlobo lomyalezo obumde ngalentsasa. Nangona enyanisweni ndiyavuya ukuba kube bekulapha. Kwaye ndivuyele ngokwam ukuwuzisa. Kwaye ndiyathemba ndikuvuyele ukuva.
Always remember this.
Musani ukulibala ngoku. Hlalani khumbula oku ukuba ezi zizinto ezakha isicaka sika Christ. Yabona ukholo kuqala kuze ke isidima. Wakhona khumbulani ngoku. Umoya oyingcwele awunakusicika isakhiwo sikaThixo de ezi zinto zisebenze ngomoya. Yabona nokuba wenza ntonina. Yabona ezo zizinto ezakha umzimba kaKristu. Yabona ezo zinto ngoku musani ukukulibala oko ukuba le yeyokuqala lukholo lwakho isidima ulwazi njalo njalo siya kongezelelwa kulo de ubomi bukaKristu benziwe bubonakale uze ke umoya oyingcwele uze phezu kwabo ubutywine njengomzimba omnye ezi zinto ziyafuneka ngoko ke uYesu wathi baziwa ngeziqhamo zabo. Yabona isiqhamo awunako ukuthwala isiqhamo ngaphandle kwezi zinto zisithwele ngaphakathi kuwe kuze ke xa konke oku kuthabatha indawo yokuthambekela ehlabathini kunye nongahloneli Thixo njalo njalo kuze konke ungakholwa kulahlelwe ngaphandle kuze zonke izinto zehlabathi zigqithiswe kuthi ungabikho nto koko isisidalwa esitsha kuKristu. Kwakhona ngoko kwabaseefeso esahluko sesini vesi yamashumi amathathu ithi kananjalo musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi kuye natywinwa naqiniselwa imini yentlawulelo natywinelwa ebukumkanini bukaThixo. Ngoku musani ukukulibala oko yigcineni loo nto engqondweni ngoku thabathani ezi zinto kuqala kuze ukutywinwa ibe ngumoya oyingcwele isiciko esisitywinela kumzimba. Kulungile. Sine isicelo ngoku sikadade uLittle waseChicago. Umyeni wakhe ebekwingozi yesithuthi kwaye ulele kwiqondo lokufa udade uLittle. Kwakhona uEdith Wright udade wethu omncinane apha esithe samazi ithuba elide kakhulu mbi kakhulu ekhayeni lakhe ngokufa nje kwaye bebefuna ukwazisa oku enkonzweni ukwenzela ukuba sithandaze sonke ngeza sicelo. Ngoku ke makhe sithobe iintloko zethu umzuzwana nje. Onexabiso uba wethu osemazulwini siyahlanganisana ngokholo sijikeleze itrone kaThixo kwakhona sicela inceba kaThixo ngazo ezi zicelo. Umzalwana uLittle ingozi yemoto ekufutshane nokufa Thixo mncede wanga umoya oyingcwele angasecaleni komandla lo wakhe ambuyisele kuthi Nkosi. Kwakhona uEdith Wright omncinane ezantsi phaya ngiyathandaza Thixo ukuba umoya oyingcwele abe secaleni komandla lo wakhe ngokuhlwa nje ambuyisele impilo yakhe kwakhona wenze okubawo. Uzithembisile ezi zinto kwaye siyazikholelwa kwaye njengokuba besicinga ngale ntsasa ukuba umgama awuthethi into kuwe ukwamkhulu kwicala elinye lehlabathi njengoko unjalo kwelinye kuba ukho endaweni zonke unamandla onke kwakhona unasiphelo. Kwakhona siyathandaza bawo ukuba uzivume ezi zicelo ngegama likaYesu Kristu. Amen. Ndiyavuya kakhulu ukuba ndibe ngaphakathi kwakhona ngokuhlwa nje kwangokunjalo kwaye ndiyazi kushushu kwaye ndiyazi abanye benu banobuninzi obunjengeemayile ezingamakhulu amahlanu abaza kuzikuba phakathi kwangoku nakusasa. Kwakhona ukuqalela emva kwangomso ndinamakhulu alishumi elinesine endiza kwaqhuba emva koko. Ngoko ndiyathemba ukuba ibilithuba elimnandi kuni nonke kwaye ibilithuba elimnandi kum lokunityelela. Kukho into enye esiyicelileyo abaninzi kakhulu baye bajikwa kuba asinandawo asinako ukuyixinanisa indlela ephakathi kwezitulo kakhulu isebe lomlilo aliyukuthula ngaloo nto. Ngoko siyazama ngoku ukuba nenkonzo enkulwana ukwenzela xa singaphakathi kwakhona singanendawo yokuhlala abantu. Kwaye ngoku nangaliphina ixesha nisoloko namkelekile apha emnqubeni. Apho singena nkolo koko inguKristu, singena mthetho ngaphandle kothando, singena ncwadi ngaphandle kweBhayibhile. Kwaye ngoko kwaye umfundisi wethu ngumzalwana uOmen Neville lo. Kwakhona sinomhlangano apha wabantu abaninzi abahlangana ngaphakathi njengomnquba wenkonzo zamahlelo onke. Apho uza apha unqule uThixo ngemiyalelo yesazela sakho. Sisoloko sikuvuyela ukuba kunye nani. Kwaye ngoko izani xa ninako, sisoloko sikuvuyela kunamkela. Kwaye ngoku kwithuba elizayo ngokwazi kwam ukuba nani kuya kuba semva kokuba inkonzo igqityiwe. Kwaye ndifuna ngoko emva kwezigaba zebandla sifuna ukuya ngoko kumatywini asixhenxe okugqibela. Kwakhona amatywini asixhenxe okugqibela kwincwadi yesityhilelo ufundisa loo nto. Kwaye ngoku kukonga amaxesha amaninzi ekuthi abagulayo nababandezelweyo beze. Kwaye ngethuba lezintlanganiso apho imibono ifunekayo kwakhona ize kudlwanondlebe olodwa. Ukuba ndingena kuloo nto ngoko andikwazi nje ukufumana umahluko phakathi kwayo. Kwaye niyazi kuba nzima kum ukuba ndithethe emva koko. Kwakhona wonke ubani uyazi uba kwiimvuselelo zethu zempiliso ngumnumzana uBaxter okanye umntu othile odla ngokushumayela. Mna ndiyaphuma ukuya kuthandazela abagulayo ngokuba inobunzima nje kancinane. Kwakhona bendithandazela abantu abathile nje kwimizuzwana embalwa edlulileyo. Kwathi ngoko ndadibana nomntwana omncinane apha abathe ogqirha into ethile emqolo kuye izalwe ngohlobo oluthile. Ekuphumeni kwam ndibone ihleli phaya kwisihlalo esithambileyo. Laa mntwana akasokuze abe sisilima oluyahlobo, uza kuphila. Ngokuqinisekileyo kunjalo, uyabona kunjalo. Ndiyayazi loo nto, ndiqinisekile ngaloo nto. Ngoko sifuna ukuba nokholo, sikholwe kuThixo. Nawuphina kuni kwaye abaninzi benu abaqhelekanga kum bonke abefundisi njalo njalo. Ukuba ndiphazami lo ngumzalwana uChrace kunjalo. Mzalwana uChrace ndinesingxengxezo kuwe ngokungafikeleli phaya koluyanikezela. Mhlawumbi ndiyakufikelela phaya malunga nomhlangano wempelaveki. Hlala ulungile kunjalo. Apho kuseBloomington uphila kakuhle? Uhle. Abanye babazalwana apha ngabefundisi ndiyacinga. Ungumfundisi eyomhlekazi. Inkosi kusikelele. Kwakhona bangapha abefundisa bakwisakhiwo, masibone isandla sakho. Kulungile loo nto intle nje. Siyavuya kuba nani apha, siyavuya nje kakhulu. UThixo asoloko enisikelele. Ngoku ukwenzela ukuba siphume msinya ngenene, abanye babo baya eGeorgia, eTennessee, eNew York, zonke iindawo ukusukela namhlanje, ukuqalela namhlanje. Ngoku qhubani ngenyameko endleleni. Uba uyozela ufuna ukungena kwindlu yokuphumla, qhubela ngaphandle ecaleni lwendlela ulale ude u. Yindlela endenza ngayo leyo, yabona? Qhubela ngaphandle ulale, musa ukuqhuba xa unobuthongo. Nto embi leyo. Kwaye khumbula asinguwe, ngomnye umfo lo ekufuneka unumkele, yabona? Uyazi apho uya khona, akumazi uba uyaphi na yena. Ngoko funeka umlumkele lo mfo. Ngoko qiniseka ukuba uphaphile ngawo onke amaxesha, usoloko ilumkele. Ngoku ndinqwenela ukufunda ngokuhlwanje isicatshulwa sesibhalo esifunyanwa phaya kwincwadi kaYohane. Ngoku ezi zibhalo zincinane esithi sizifunde sibhekise kuzo siza kusinika umongo wento esizama ukuyithetha. Kwaye ngamaxesha onke andizange nangethuba elinye njengoko ndikhumbula apho ndake ndeza eqongeni lokushumayela ukuzama nje ukuthetha nje into ekufuneka ithethi. Ndisoloko ndizama ukulinda, ndikhangele, ndifunde, ndithandaze de ndive into yokuba ndinento enokubanceda abantu. Uba ngaba ndinakuba luncedo, ngoko ke akukho mfuneko yokuba ndime apha, yabona? Kukuzama ukunceda. Kwaye ngoku ngokuhlwanje ngokuba isixa isikhulu sesihlwele sethu siphumile ukusukela kusasa, kwakhona kuye kwafuneka bagoduke abaninzi babo. Kodwa ngokuhlwanje ndinixele ukuba ubani yena hlala siza kuzama ukuba sibe nencoko emalunga nemizuzu engama-45 kwinto endithemba ukuba iya kusinceda. Kwakhona siza kuyisekela le nto ngoku kuYohane ongcwele isahluko se16. Kwakhona masiqale malunga nomqolo wesixhenxe wesahluko se16. Kwakhona sifunde ukuya kutsho kumqolo we15. Noko ke mna ndinixelela inyaniso, kunilungele ukuba ndimke. Kuba ndingemkanga, umthetheli akayikuza kuni. Ke ndithe ndemka, ndiya kumthumela kuni. Efikile ke, uya kulohlwaya ihlabathi lidane ngenxa yesono. nangenxa yobulungisa nangenxa yomgwebo ngenxa yesono ngokuba bengakholwanga kum ngenxa yobulungisa ngokuba ndisiya kubawo ize ningabi sandibona ngenxa yomgwebo ngokuba umphathi weli hlabathi egwetyiwe ndisenezinto ezininzi zokuthetha kuni kodwa ninako ukuzithwala ngoku xa ke athe wafika yena umoya wenyaniso iya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso kuba engayi kuthetha okuphuma kuye uya kuthetha izinto athe waziva anibikele izinto ezizayo yena uya kundizukisa ngokuba eyakwamkela kokokwam aze anibikeleke zonke ezo zinto anazo ubawo zezam ngenxa yoko ndathi uyakwamkela kokokwam aze anibikele ngoku kulo mqolo weshumi elinesithathu xa ke athe wafika yena umoya wenyaniso uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso xa athe umoya wenyaniso wafika uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso yintoni inyaniso lilizwi ngokuba uya kuthetha akayi kuthetha ukuphuma kuye koko akuvayo uya kuthetha kona akuvayo uya kuthetha kona ngamanye amazwi uya kuba nguyena uya kutyhila into yabona kwakhona kusahluko sesine samahebhere ibhayibhile yaxela ukuba ilizwi likathixo libukhali linamandla ngaphezu kwexela elihlangothi mbini imboni yeengcinga zengqondo intliziyo niyabona akuvayo uya kuthetha kona kwaye uya kunibonisa izinto ezizayo niyabona yintoni eza kwenza loo nto umoya oyingcwele oya kuza ngegama lenkosi uyesu kwakhona ndingathanda ukuthatha le mizuzu imbalwa ilandelayo ukubizela ingqiqo yenu kwigama umkhokeli umkhokeli niyazi ndike ndanamava amakhulu emahlathini umkhokeli umntu wokukujikelezisa kufanele ukuba ube nomkhokeli xa ungazi apho uya khona kwakhona ekubeni ndiqhelele nokuzingela kwanehlabathi jikelele ndike ndanethuba lokudibana nabakhokeli kwaye ndingumkhokeli ngokwam eColorado ngokuba ekubeni ndilazi ilizwe ukusebenza efamini enkulu njalo njalo ndingakhokela eColorado ngoku umkhokeli kufuneka ayazi indlela kufuneka azi apho aya khona kwanento ayenzayo nendlela yokukhusela endleleni kufuneka abone ukuba akulahleki umkhokeli yindoda enyuliweyo urhulumente uyayonyula le ndoda ukuba ingumkhokeli kwakhona ngoku ekuthabatheni uhambo usiya entlango apho mhlawumbi ungaqhelanga kuya khona asiyo nto ilungileyo ukuba uhambe ngaphandle kwakhe ngoku phandle kwezinye iindawo awunako nokuhamba ngaphandle kwakhe umzekelo eCanada umkhokeli kufuneka asayine iphepha mvume kumgcini wezilwanyana naye ngokwakhe kufuneka asayine eyakhe unobutyala ngawe ukuba kukho into ekwehleleyo luxanduva lwakhe kufuneka kuqwalasele kufuneka aqaphele ukuba akulahleki funeka aqiniseke ukuba akakuthumeli ngaphakathi kwindawo apha ungayikuphinda uyazi indlela yokubuya kwakhona ukuba uthe walahleka kufuneka alazi ilizwe kakuhle ukwenzela ukuba abe nokufumana ngaliphina ixesha kufuneka azazi zonke ezi zinto okanye akanakuba ngumkhokeli akanakunikwa phepha mvume lokuba ngumkhokeli ezi zinto kufuneka ngamanye amaxesha ube nedinga utsale umnxeba kwangoko wenze amalungiselelo kwangaphambili wenze isigcinelo kwakhona ukuba ngamanye amaxesha kuyazala kwakhona angabi nako ukukuthatha kufuneka ube uyimisele elinye ithuba okwethutyana malunga nomkhokeli wasemhlabeni akho mfuneko yokwenza oko ngokathixo umkhokeli usoloko elungele soloko elungele ngoku ukuba la malungiselelo akwenzi kwaye ucinga ukuthabatha uhambo oluya entlango apho ungazanga uye ngaphambili usenokulahleka utshabalale unethuba elinye ekhulwini lokuba uziphumele ngokwakho entlango oko kukuthi ukuba kukho mfiliba kakhulu nganethuba elinye ekhulwini lokuba uziphumele ngokwakho kodwa ukuba intlango embi ukubuya umva akunakuba nathuba akukho ndlela ungayenza ngayo ngokuba uzifumana ukwihambo eyakufeni usengxakini ngoko kuphelile ngawo ngoku kwaye uya kutshabalala ukuba unaye umkhokeli olaziyo ilizwe nendlela yokubuya. Abaninzi benu bayazana nenqaku enakhe nalifunda kunyaka ophelileyo ngaphandle phaya eTucson eArizona abovula indlela, kanti babeqeqeshiwe uba bakwazi ukuzinyamekela. Ayengovula indlela, ayengezo nke unje zovula indlela, ayengovula indlela abapheleleyo. Kwakhona bathatha uhambo oluya ezintabeni kwaza kweza uqhwithelo lwekhephu, indalo yayitshintsha imoyayo. Kwaye kwakutheni bazifumana belahlekile baza bonke bafa? Kungokuba babe into ethile inguku yenzeka kwisikhelo, zange bayazi indlela yokuphuma. Niyabona, kwaye ndiyalibala ukuba mangaphi na amakhwenkwe afayo entabeni, nangona ayenophephela namajoni asekhaya ekhutshiwe kwakunye nabakhokeli belizwe noncedo lononibe kwakunye nento yonke. Kodwa babelahlekile, akho namnye wayesazi ukuba baphi na. Kwakhona babengenako ukuzinyamekela, bonke bafa ekhephini kuba zange bazi ukuba baya empuma, emantla, entshona okanye emazantsi, phezulu okanye ezantsi na, okanye kwakunjani na. Yonke into yabonakala ifana. Ngoku umkhokeli uyazi apho akhona nokuba imozulu injani na. Uxhotyisiwe ukuba akwenze oko, uyayazi into ayenzayo, uqhelene nento yonke, uyayazi inkangeleko yezinto zonke. Ngoko angase bumnyameni kwaye ayive into ethile. Umzekelo, naliqhinga elidala kumkhokeli, niyazi ukuba ningazibona iinkwenkwezi, nabananga xela ukuba uyaphi na xa eqwalasele iinkwenkwezi. Kwaye kusoloko kufuneka uqwalasele inkwenkwezi enye ethembekileyo, inye kuphela inkwenkwezi ethembekileyo, kwaye leyo inkwenkwezi yasemantla. Yabona, inye kuphela ima kwindawo enye. Loo nto imele uKristu, nguye izolo namhlanje nangona phakade. Abanye bangabhadulela kude kodwa uhlala eyinto enye. Amabandla angakutsalela, angakutsalela uphumele ngapha, okanye amanye akutsalele ngaphandle ngaphaya, kodwa hayi yena usoloko eyinto enye. Ulungile. Ngoku ukuba awunakuyibona le nkwenkwezi yasemantla, kube kusibekele ngoko. Uba uyaqaphela ukuba kusemini ube ulahlekile, uba uya kuyiqwalasela imithi, umthi njalo ubulembu bukweli cala langasentla lomthi, kuba icala semazantsi lomthi lifumana ilanga ngaphezu kwecala langasentla. Kodwa uthini ke ukuba kumnyama kwaye awunakubona ubulembu? Uba uyakwavala amehlo akho ungazami ukucinga kuthile, wavale amehlo akho ufumane umthi onexolo elimtyibilizi, uthawathe izandla zakho uzijikelise umthi ngolu hlobo, ide imino yakho idibane kwakhona, uqale uhamba ujikeleza lo mthi kancinane ngene. Ake ufika kwindawo apho ixolo ngenene lingqingqwa lixobukileyo, elo licala lasemantla, imimoya, kwaye ungazi ukuba ubheka ngaphi na, emantla na okanye emazantsi. Kwakhona ngolo hlobo zininzi izinto, kodwa loo nto ithatha abakhokeli ukwazi ukuzenza ezo zinto. Umntu nje oqelekileyo angaya apho athi akho nto engumahluko ndivayo kuyo. Yabona, yabona, kufanele ukuba ube uqeqeshelwe obo bukhokeli. Kwaye la makhwenkwe ngaphandle kwamathandabuzo yayingovula indlela abalungileyo, ababekwazi ukubopha amaqhina, ababekwazi ukwenza imililo ngamatye njalo njalo. Kodwa ukuze uyazi indlela yokuphuma, nantso yona ngcinga. Bona babengayazi indlela yokuphuma, ngoko ke ngenxa yoko bonke batshabalala kuba abazange bahambe namkhokeli kunye nabo. Utata ongacingiyo kwiminyaka emibini edluleyo eColorado, owayenyuka iqabela ezintabeni, wayenenkwenkwana imalunga neminyaka emithandathu ukuya esixhenxeni ubudala, wayeza kuyithabathela ekuzingeleni kwakhe kokuqala kwamaxhama. Ngoko ke banyukela phezulu entabeni, yazi inkwenkwana encinane yathi kuyise, ndiyadinwa, kwela emqolo kum, asike nyukeli phezulu ngokwaneleyo okwangoku, amaxhama aphezulu. Phambili ukuya phambili ukuya phambili yahamba loo ndoda de yafika, yayingazi, yayiyindoda yasesixekweni, yayingazi into ngokuzingela okanye indawo emayiye kuyo. Nayiphina indoda enento eyaziyo ngentlango yazi uba ixhama lihlali phezulu kakhulu, akenyukeli phaya phezulu, zibhokhwe ezihlala phaya phezulu, hayi ixhama, aphantsi phaya apho anokudla khona, aya kwindawo apho kukho into yokutya khona. Kwaye njalo yona le ndoda yacinga ukuba ndifumene indlela enyukela phezulu ematyeni phaya, ndakufumana inkunzi yenyamakazi enkulu, yayinomfanekiso yamanye awo emi phezulu phezu kwelitye, yazi yacinga ukuba kulapho yayinokulifumana khona. Musanunika ngqalelo kwinto ebhalwe koolinda ixesha, bethu obethu uya kuba noloyiko. Loo nto into nje inye uma uyenze kukuthathela umkhokeli apho wazi ukuba uphi na. Kwakhona loo tata kwafika imvula ngesaquphe phezulu apho, enye yezivula zifika ngesaquphe. Kwakhona le ndoda yazingela kwasemva kwexesha kakhulu, kwade kwamnyama yakwazi ukufumana indlela yokubuyela emva. kwaye yaze imimoya yeza kwengcocco izentaba kwaye yona ngokwayo yayihamba ngesantya kwaye loo nto kufuneka uyazi indlela yokuphila xa ubhabhisekile kukho enye into yazi ukuba ungaphila njani na ndike ndakhwela imithi ndatshebelezela ndehla kuyo ndiphinde ndikhwele emthini ndiphinde ndithebelezele ndihle ndinyuke ndihle ngolo hlobo ukuzigcina ndiphilile ndike ndathabatha ikhephu xala izinyawo ezine kwicala ngalinye ndaqhekeza isiphunzi ndasilalisa phantsi kwaye ndibe ndililambe ngendlela yokuba ndingabi nakukumela ndize ndiziqhekeze ezi ziphunzi zidala ndize ndizibase ndizenze shushu ndinyibilikise ikhephu phantsi uze ke malunga nentsimbi yokuqala ekuseni intsimbi yesibini ndizitsalele emva iziphunzi ndilale phantsi kuloo mhlaba ufudumeleyo ukuzigcina ndiphilile kwaye ufanele kukwazi ukuzenza ezi zinto kwaye le ndoda yayingayazi into yayenza yayingenamntu unayo wokuyikhombisa yaze yabambela unyana wayo esifubeni sayo yada yamva ebanda esifa ukungabi nangqiqo ukuba nje yayihambe nomkhokeli khe wayibuyisela emva ezantsi entabeni nokuba yayiliphina ixesha yabona kodwa yalinda kwade kwamnyama yaze yayabi nakuyibona indlela yayo nantso inkathazo ngamakristu namhlanje alinda bude bumnyama buhle uze ke ufumanise ukuba uhambe ngaphandle komkhokeli umkhokeli kani wakho wayibona indoda ibilahlekile ingaba ukho umntu wakhe wanamava okubuyisa umntu ekulahlekeni yeyona nto yakhe yalusizo wakhe wayibona hayi indoda ilahleka iba hlongohlongo ayazi into eyenzayo sakhe sabamba indoda phandle phaya umfana kwaye wayelahleke ehlathini waze wazicingela wayengumsebenzi kwifama enkulu kodwa wayekumandla ongomnye waze walahleka wajikeleza bathi bakumfumana emva kweentsuku ezintathu wayebaleka njengendoda edlongodlongo ekhala kakhulu ngelizwi lakhe lonke imilebe yakhe yayityekile waze wuphosa kude umpu wakhe kwakhona engayazi into emakayenze waze kwathi xa umntu akwayo xa kwafuneka uba bambambe bambophelele xa umntu akwabowezayo kuye wamlwa njengesilwanyana wazama ukumluma wayengazi ukuba uphi na kani wayelahlekile waye xa indoda ilahlekile ikwimoya yokudideka waye ayazi ukuba ikulomo kuba ukulahleka kwayo kuthumela umkhuhlane kuyo kwaye ayazi ukuba iphina nokuba yenza njani na kunjalo xa indoda ilahleke kuthixo iyakwenza izinto ngokwesiqhelo ibingenakuzenza iyakwenza izinto ezingapha kokucingwa ukuba zingenziwa ngumntu indoda elahlekileyo kuthixo ibandla elilahlekileyo kuthixo ibandla elimkileyo kuthixo elimkileyo kwimithetho yebhayibhile kathixo liyakwenza izinto ngamanye amaxesha ongenakulindela ukuzifumana ebandleni likathixo ophilileyo liyakufumana imali yalo ngemidlalo yamakhasi lidlale ungcaka lincakaze ngemali nayiphina enye into elinokuyenza lifundise nantoni na livumele yonke into yenzeke libhambazele indoda ehlawula kakhulu ebandleni emqolo njalo njalo ngolo hlobo ukwenzela nje ukuba baqhubeke naloo nto kunjalo babeke kwibhodi abadikona batshate kane nakahlanu ukwenzela nje ukuba baqhubeke naloo nto ukwenzela ukuba izinto zilunge kukho injongo enye nje kufuneka uyifezekise leyo yimbopheleleko yakho kuthixo yima uthethe inyaniso ukulahleka indoda elahlekileyo ikwimoya yobudlongondlongo indoda ephambeneyo umkhokeli uyaqonda indlela ohamba nento amakayenze uthixo asoloko ethumela umkhokeli njalo ebantwini bakhe uthixo akazange awe phantsi uthumela umkhokeli kodwa ke kufuneka nimamkele lo mkhokeli yabona kufuneka nimkholelwe funeka nihambe ngendlela ayithethayo ukuba ungena entlango aze athi umkhokeli wakho sihamba ngale ndlela uze ucinge ukuba ungahamba ngala ndlela uza kugqibela ngokulahleka ngoko xa uthixo esithumela umkhokeli ukuba asikhokele kufuneka silandele loo mkhokeli akunamsebenzi nokuba sicinga ntoni na nento ebonakala ifanelekile nento ebikudenge asilungelanga kwahlula loo nto umahluli ngumkhokeli kuphela uthixo kutestamente endala wathumela abaprofeti babe ngabakhokeli ngokuba ilizwi lenkosi leza kumprofeti babe ngabakhokeli babayalela abantu njengoko senzile phezolo ngoIsaya noUziya babeyalelwe baze babayalela abantu babakhokela kwaye ngoku uthixo ubesoloko ethumela abakhokeli bakhe akazanga nakanye angabi naye umkhokeli kuzo zonke izigaba uthixo ubesoloko enomntu ommeleyo kweli hlabathi kuzo zonke izigaba ngoku ngamanye amaxesha bayemka kumkhokeli baphume elitheni njengoko sitshoyo Enikwenu Yesu wayelapha emhlabeni anikhumbule ba uYesu wathi kubaFarisi bakhokela indini bazimfama bakhokela abazimfama abamfamekileyo kwizinto zasemoyeni yabona ngoku kwakufanele ukuba bangabakhokeli abakhokeli ebantwini bekhokelela abantu elusindisweni kodwa uYesu wathi nizimfama kwakhona wathi bayekeni kuba uba imfama ikhokela imfama azikweyela emhadini zombini bakhokela abazimfama.
Oh,
indlela ihlabathi elingcoliswe ngayo yilonto ukhokelo olumfamekileyo akafuni ukuba wayame ngokuqonda kwakho Thixo akafuni ukuba wayame ngokwakho ukuqonda okanye iingcinga zakho okanye naziphina iingcinga ezenziwe ngumntu Thixo uthumela umkhokeli kwaye uThixo ufuna ukuba ukhumbule ukuba lowo ngumkhokeli wakhe onyuliweyo kwaye kufuneka simkhumbule apha ithi uYesu wathi andiyikunishiyani izinkedama kodwa ndiyakumthandaza uba uyaye uya kumthumela omnye umthetheleli kwakhona lo mthetheleli xa efika wayeya kusikhokelela kuyo yonke inyaniso kwaye ilizwi likathixo liyinyaniso yaye ilizwi lingukristu ndim indlela inyaniso nobomi lilizwi ekuqalekeni ubekho ulizwi ulizwi wayekuthixo ulizwi wayenguthixo ulizwi wenziwa inyama wahlala phakathi kwethu ngoko ke ukuba silandela umkhokeli wenyaniso ngenene umoya oyingcwele wayeya kusixelela izinto awazibonayo izinto awazivayo kwakhona wayeya kusibonisa izinto ezizayo amen nantso ke uya kunibonisa izinto ezizayo kwakhona xa amabandla namhlanje ekukhaba oko singalindela kanjani ukuya ezulwini gxeni kwenu umoya oyingcwele wathunyelwa kuthi ukuba ngumkhokeli siya kuthabatha icardinal ethile ibishop ethile umveleli jikelele othile okanye umntu ofana naye uba asikhokele ngethuba umoya oyingcwele esawunikwayo ukuba usikhokele
And the Holy Spirit always
Waye umoya oyingcwele usoloko uthetha ngelizwi.
I've got many things to tell you.
Inezinto ezininzi zokunixelela. Aninako ukuzithwala ngoku. Kodwa xa efika uya kunikhokelela kuyo. Eso ke sisathu sokuza kwamatywina.
At the finishing of the
Ekupheleni kwetywina lesixhenxe, imfihlakalo kaThixo iyakube igqityiwe. Azi uba uThixo ngubani na? Uyintoni na? Uphila njani na indalo yakhe ubumi bakhe ufanele kuba nonke nibe nilapha ngoko niyabona sizise kwimoya epheleleyo yonyana nentombi zikaThixo ibandla elihlanjwe egazini likaKristu elithengwe ngaphandle kwemali elihlawulelwe ngegazi likaYesu Kristu ngoku naku ke umkhokeli kwaye ungumkhokeli okubonelelwe ngaye nguThixo
Now we're going to a wilderness.
Ngoku sithutya intlango. Kwaye sendleleni yethu eya kwindawo ethile. Kwaye asinako ukuhamba ngaphandle kwalomkhokeli. Kwaye makungaze kube khona banina ozama ukumisa ngomnye umkhokeli. Ukuba wenza lonto uya kunikhupha ngaphandle endleleni. Lo mkhokeli uyayazi indlela. Wazi nayiphina inji yendlela. Wazi nayiphina ingcinga esenhliziyweni yakho. Wazi wonke umntu olapha. Uyakwazi ukuba ngubani na nento oyenzileyo. Wazi konke ngawe. Ungumkhokeli kaThixo, umoya oyingcwele. Kwaye uya kunityhilela izinto. Kwaye uya kuxela izinto athe waziva. Angawaphinda amazwi akho ukubheka emva athethe kanye into oyithethileyo. Amen. Akuxelele into obuyiyo, into onayo apho uya khona. Umkhokeli. Umkhokeli onguye kwaye uya kunikhokela kuyo yonke inyaniso kwaye ilizwi lakhe liyinyaniso ngoko umoya oyingcwele asokuze enze athi amen kuhlobo oluthile lwenkolo eyenziwe ngumntu uya kuchaphazela kuphela ilizwi likathixo ngoamen ngokuba linjalo umoya oyingcwele akasokuze akukhokelele kwenye indlela ngoku into emangalisayo yile kukuba thina sonke onke amahlelo ethu amakhulu nezinto ezinjalo sibanga kuba ngabanye sikhokelwa ngumoya oyingcwele kube kukho umahluko ongako kuba mkhulu njengokuba unjalo kwimini nobusuku ukuthi sonke kodwa xeni kwenu upawulos laa mfarasi mncinane wafumana umoya oyingcwele xa uhananiya wambhaptizayo waza waya earabhiya wafunda iminyaka emithathu wabuya waza akabuya acebisane nebandla nangeyiphina into kangangeminyaka elishumi elinesine wathi akubuya wadibana upetros intloko yebandla laseyerusalem babedibana ngqo kwimfundiso Ngoba umoya oyingcwele omnye abo Petrus wabhaptisa egameni kaYesu Kristu noPaulus wenza kwainto enye ngaphandle kokuxelwa ngumntu. Apho Petrus wafundisa ubhaptizo lomoya oyingcwele nongcwaliso njalo njalo noPaulus wenza kwaloo nto inye ngaphandle kokucebisana nebandla ngoba yayikwangumkhokelo omnye. Ngoko ke singanjani namhlanje xa abantu bezikhanyela ezinyaniso? Xeni kwenu uPetros wafundisa oko wakwenzayo malunga nendlela ibandla elalisa kumiswa ngocwangco ngayo noPaulos wayekwanalo mfundiso yinye ngoba babe nomkhokeli omnye. Umkhokeli akazibhekisa omnye ngapha, omnye amse ngaphaya, athumele omnye empuma, omnye amthumele entshona. Uza kunigcina nikunye. Waye ukuba nje siyakuvumela umoya oyingcwele ukuba usigcine sikunye, siyakubabanye. Ukuba nje asimvumele uSathane asitsalele ngaphandle kwindlela engalunganga, siya kuba nhliziyonye, ngqondonye, moya mnye, ngamoya mnye, umoya oyingcwele, umkhokeli kaThixo, oya kusikhokela kuyo yonke inyaniso, injalo lo. Kodwa kufuneka ulandele umkhokeli wakho, ewe mhlekazi. Khangela uNikodimo, wayeswele umkhokeli, kanti wayeyindoda elumkileyo, wayengumfundisi malunga neminyaka engama-80 obudala. Wayengowabafarisi okanye webhotwe yiSanhedrin ibhunga womanyano lwabefundisi. Wayengomnye wamadoda abo amakhulu umfundisi kwaIsrayeli igcisa kuloo nto. Cinga igcisa lomfundisi. Ewe wayeyazi imithetho kodwa kwakufikela ekuzalweni ngokutsha wayeswele umkhokeli. Wayelambele loo nto. Wayesazi uba kufanele ukuba kubekho into eyohlukileyo. Intetho yakhe kuKristu ngoba busuku yaphuhlisa loo nto. Kwakhona yaphuhlisa oku indlela ababeziva ngayo bebonke, kodwa kuzange kubekho namnye kubo wabanobo nobo burhoti wayenabo. Akukho namnye kubo wayenokuza apho phezulu enze le nto wayenzayo. Uyazi abantu bayamgweba uNikodimo ngokuza ngobusuku. Wafika apho, wafika. Yazi uba abanye abantu basoze baqalise nokuqalisa kusemini okanye ebusuku. Kodwa yena wafika apho kwaye wayeswele umkhokeli. Waze wathi, mfundisi thina kwibhotwe leSanhedrin, siyazi uba ngumfundisi ovela kuThixo wena. Kwakutheni uzayazi loo nto? Wayengqinelwe. Yabona, wayefuna ukwazi uba olu zalo ngokutsha luthetha ntoni na. Waze wayangqoka olungileyo kuba uThixo wayengqinile ukuba lo ngumkhokeli wakhe, uYesu. Angela into ayithethayo, mfundisi, siyazi uba ngumfundisi ovela kuThixo wena. Kuba akukho mntu unokuzenza izinto ozenzayo uThixo engenaye. Yayikungqinelwa oko kokuba kwakukho uThixo ophilayo ngaphakathi kwakhe. Into owayingqinayo asindim oyenzayo imisebenzi, ngubawo ohleli ngaphakathi kum. Inene ndithi kuni, unyana akanakwenza nto ngokwakhe, kuphela koko abone isekwenza unyana akwenzayo. Uba uyasebenza nam ndiyasebenza kude kube ngoku. Ngamanye amazwi uThixo wayembonisa into amakayenze aze ahambe enze loo nto. Akazange enze nto de uThixo abe umxelele ukuba ayenze. Amen. Ezo ke zinyaniso eziphandle ngaloo nto. Ukuba nje besinokuhamba silinde de umoya usikhubele ukuba siyenze into. Nantso ke. Kwaye sizilahlele ngeyona ndlela kuKristu kangangokuba angasityhaleli ngapha nangapha njengoba esenza kum. Kodwa nje ukunqwala okuncinane kokuqala kwentloko yakhe ulungele kwaye akukho nto iza kunqanda kuba uyazi uba leyo yintando kaThixo. Wayefuna umkhokeli, wayengumkhokeli ongqinelweyo. Wayenokukhokelwa ngulo mkhokeli kuba wayesazi ukuba lo mkhokeli wayephefumlelwe nguThixo. Wayesazi ukuba izithethe awayezikhonzile mhlawumbi ngabafarisi abasadusi kwakhona nongaphezu koko wayezikhonzile ezo nkolo ngalo lonke ithuba waze akabona nto eyenzekayo. Kodwa apha kuvela indoda isithi ngumesiya wedinga weBhayibhile. Ngoko uyaguquka enze kwa imisebenzi kaThixo. UYesu wathi uba ndenze imisebenzi kabawo musani ukundikholelwa. Kodwa ukuba ndinandikholelwa ikholelweni imisebenzi endiyenzayo ngokuba ingqina ngam. Ngoko akumangalisi uba uNikodimo wathi, mfundisi, siyazi uba ngumfundisi ovela kuThixo wena ngokuba ukho mntu unokuzenza izinto ozenzayo uThixo engenayo. Yabona, wayeswele umkhokeli nangona wayeligcisa kuloo nto. Wayengumfundisi webandla lakhe. Wayenesidima kwaye wayenendawo ezibalulekileyo kwaye wayeyindoda enkulu ngaphandle kwamathandabuzo, wayehlonelwe ngabantu bonke belizwe. Kodwa xa kusiziwa ekuzalweni ngokutsha wayeswele umkhokeli. Nathi ke sinjalo. Ewe, sasiswele umkhokeli. UKornelius wayeyindoda ebalulekileyo, indoda ehloniphekileyo. wakha icawe wayewahloniphile amayuda ukuba wayesazi uba unqulo lwawo luyinene waye wayehlawula amalizo wayethandaza yonke imihla kodwa wathi akufika umoya oyingcwele kwakho into engezelelwayo ebandleni waswela umkhokeli uthixo wamthumela umoya oyingcwele wamthumela ngomntu ongupetros kodwa akubona ukuba upetros sawathetha la mazwi umoya oyingcwele wamhlela uthixo wasebenzisa umkhokeli ngopetros wamsebenzisa ngoku wakhokelela ukorneli kwindlela elungileyo kwakhona akubona uba usathetha umoya oyingcwele wehla phezu kwentlanga waze wathi ingaba ukho umntu onokwathintela amanzi ukuba aba bangabhaptizwa yabona isengumkhokeli othethayo ingenguye upetros ngokuba elo eliqela lamayuda okanye intlanga zingahlambulukanga zingcolile kuye kwaye wayengafuni nokuya kodwa umkhokeli wathi ndiyakuthuma wenza izinto obungacingi ukuba unokuzenza xa umkhokeli ethabatha ulawulo olupheleleyo xa umvumela ukuba ukhokele ow indlela engummangaliso ngayo ukhokelwa ngumoya oyingcwele nguye umkhokeli ulungile wathetha nopetros wamxela into omakayenze waze xa bonke bathi bamkela umoya oyingcwele wathi asinakwathintela amanzi sibona nje ukuba nabo bamkele umoya oyingcwele njengathi ekuqalekile waze bababhaptiza egameni lenkosi uyesu ngoku ngubani lo wamkhokelelayo kube nenze loo nto ngumkhokeli owayekuye akazange uyesu abaxelele musani ukucinga ngeni yakukuthetha ngokuba inini abathethayo uba ohleli ngaphakathi kuni nguye othethayo amen ithenwa lisihla lisuka eyerusalem waye uthixo wayenomkhokeli elizweni ngelo xesha umoya oyingcwele yaye wayenendoda ezantsi phaya eyayizaliswe ngulo mkhokeli yayingenguye kwa umshumayeli yayiluhlobo oluthile lo mdikoni waye wayesezantsi phaya ephilisa abagulayo ekhupha idimoni esenza imvuselo lenkulu kwakho uvuyo olukhulu esixekweni wayenamakhulu abantu ababehlanganisele kuye waze wathi umkhokeli uhambe ngokwaneleyo masibuyele umva ngapha akazange aphikisane nomkhokeli wakhe ungaze uliphikise elizwi lomkhokeli wakho landela yena uba uyenzi loo nto uza kulahleka wayekhumbula xa umshiya uhamba wedwa ngoko esifuna ukuhlala sikufutshane nomkhokeli ngoko endleleni wathi lishiye liqela ngoku filipu uhambe uye entlango apho kungekho mntu khona kodwa ndikuthumela phaa phandle kwaye kuya kubakho umntu othile xa ndikukhuphele phaa phandle naku kusiza ithenwa elilodwa laliyindoda enkulu kukumkanikazi ezantsi eethiopiya ngoko lalisihla lilesa incwadi kaisaya waze wathi umkhokeli sondela ngakwinqwelo yamahashi yokulwa waze wathi uyayiqondana into ilesayo lathi ndinganako njani na kungekho umntu ndikhokelayo nje oh bed kodwa ufilipu wayenomkhokeli amen waze waqala kwakweso sibhalo washumayela ukristu kulo amen umkhokeli akazange alixele ngankolo ithile walixela ngomkhokeli ukristu waze walibhaptiza apho phandle kumanzi athile ngokuqinisekileyo kwakunjalo ow indlela endiyithanda ngayo loo nto enikwena uisrayeli washiya iyiphutha esingakwilizwe ledinga kwi-eksodus ahlumeshumi3 ivesi ama-21 uthixo wayesazi uba abazange bahambe ngala ndlela ngaphambili yayingamashumi nje amane emayile kodwa babeswele into eyayiza kuhamba nabo babeya kulahleka ngoko ke yena uthixo wabathumela umkhokeli eksodus ahlumeshumi3 ivesi ama-21 into enjengale ndithumela isithunywa sam phambi kwenu intsika yomlilo ukunigcina nisendleleni ubakhokela ukuya kweli lizwe ledinga waye abantwana bakaisrayeli balandela loo mkhokeli intsika yomlilo ebusuku ilifu emini ukuma kwayo nabo bema xa ithe yahamba nabo bahamba waze wathi akubasondeza kufutshane nelizwe baye babe ngakulungelanga ukuwelela kulo babakhokela emva entlango kwakhona wayengenako ukuhamba nabo yile nto liyo ibandla namhlanje ngaphandle kwamathandabuzo koko kukuzeka kade umsindo okukathixo namhlanje njengoko kwakunjalo ngemihlakanowa ibandla ngeko kudala lemkayo ubandlela lilungisile lazimisa ngendlela kodwa kufanele ukuba asikhokele sijikele ngapha nangapha nangapha wayengazi uisrayeli enikweni babekhwaza bakubona amajoni aseyiphutha afileyo amahashe eyeleyo iinqwelo zokulwa zikafaro zijongise amavili phezulu babefumene uloyiso umoses esemoyeni evuma esemoyeni umiriam exhentsa esemoyeni neentombi zikaisrayeli zibaleka zinyuka zisihla udonga lolwandle zikhwaza zixhentsa babe neentsuku nje ezimbalwa bafike kubisi nobuzi abengazi uba kuyiminyaka engamashumi amane ukuba kude kuba baqala ukukhalazela uThixo nomkhokeli kwaye sizifumana sikwimeko ekwanjalo. Ndiya eShipport emva kokuba lapha kwaye umoya oyingcwele wehla ngumhla wokubulela kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo eLouisiana ngumhla wokubulela. Indlela ibandla lithela wangayo ukususela ngelo xesha. Uyaqaphela ukuba ibandla lamakatolika laseRoma ekuqaleni kwalo lalilibandla lomoya? Yinyaniso leyo, loo nto injalo. Yayilibandla lomoya kodwa izikhakhamela ezinenkani zaqala ungena zaguqula izibhalo zikathixo zazisa kwizithethe zazo zongeza kulo imigaqo yenkolo njalo njalo. Wayekhangela into abanayo ngoku akho nesuntswana lesibhalo kuyona iphina. Basebenzisa enye into endaweni yenye into iqhekezele sonke endaweni yomoya oyingcwele. Basebenzisa ukufefa endaweni yomtywilisela. Basebenzisa uyise nyana nomoya oyingcwele endaweni yenkosi uYesu Kristu. Sela ezinye izinto endaweni yezo zonke eziseko zikhulu zikathixo zazibekwe phambi kwethu kwaye bakude kakhulu, bakude kakhulu kwimfundiso yesibhalo. Kwaye umoya wawa eLouisiana kwiminyaka engamashumi amahlanu eyadlulayo kwaye ukuba ithe yahlala eminye iminyaka engamakhulu amabini iyaba kwimeko embi kunebandla lamakatolika. Ukuba ithe yahlala isiwa ngohlobo ethe yawangalo kule minyaka engamashumi amahlanu edlulileyo ngokuba bayongeza nje kuyo ngalo lonke ixesha ngokuzingisileyo. Abashumayeli bohlobo lakudala abasekho, imihlangano yasestratweni akusevana ngomnye. Into nje esinayo liqela lobuneuni baseHollywood bongezelelwe kuyo. Abafazi abanqodla inwele benxiba ibhulukhwe ezimfutshane beziqabile kwanayo yonke into bezibiza ngokuba ngamaKristu. Urikothi lomncinane nekitala ebaleka esihlayinyuka esithubeni nabafazi benelokho ezithe nca ngendlela engathethekiyo njengewini ehlinziweyo nonofele lungaphandle phantsi engcangcazela bonke eqongeni bebaleka benyuka besihla iqonga bexhentsa benamacici amakhulu ajingayo. Nolunye olulungizonwelo apha olutsha lwenenekazi lwelize ize izibize ngokuba bubuKristu. Into esiswele yona lunqulo lwakudala oluvela kuThixo olubuxulayo oluya kubuxa obo buhlabathi buphume ebandleni. Sisole ukubuyela emva kumoya oyingcwele nomlilo emva kwinto etshisela ngaphandle enkunkuma ebuyisela intshumayelo yakudala yenze izulu iphakame isoko sibe shushu umbhobho wompu oluke. Siswele olo hlobo lwentshumayelo kodwa yenze nje namhlanje ibandla lakho lakukukhabela ngaphandle. Amanye amaxesha abashumayela abalungileyo balahlekiswa ngamabandla abo. Naso isizathu sokuba ndingabi nahlelo. Ndinekomkhulu elinye lelo lisuka ezulwini aphina kwandithuma khona ndiyakuya. Ayithethayo ndiyayithetha. Asifuni hlelo. Ukuba elibandla likhe lathetha ngehlelo nililahlekelwe ngumfundisi wenu kanye ngelo xesha andinakuze ndihlale kulo nangemizuzu nje emihlanu eminye. Ndaliphina ibandla lakhe lazenza ihlelo laya embewini kwaye ndixele ngalo libe linye elingenzanga njalo. Ndixele ngalo libe linye elakhe laphinda lavuka kwakhona. Umoya ingcwele uthunyelelwe ukuba khokele ibandla hayi iqela lamadoda athile. Umoya ingcwele ububulumko bonke. Umntu uba ngonenkani angakhathali. Uthi kwabaxela ukuba uyawathumela umkhokeli wayeya kubakhokela endleleni kwaye ukuba nje bathe balandela loo ntsika yomlilo babelungile wabakhokelela phezulu kwisango lelizwe ledinga kwaye wahamba waphela apho yena. Waza uYoshua elajoni likhulu. Khumbula imina obaxelelayo ndingcwaliseni kwiintsuku ezintathu uThixo uza kuvula iYordani ezantsi apha kwaye sakuwela. Wakuqaphela into ayithethayo. Ndiyayithanda le nto esibhalweni. Wathi hlalani kufutshane emva kwetyeya kuba nihambanga ngale ndlela ngaphambili. Yayintoni ityeya? Lilizwi. Musa ukuhamba iindlela zakho zehlelo ngoku. Hlala kanye emva kwelizwi ngoba kuzanga udlule ngale ndlela ngaphambili. Kwaye mzalwana ukuba kwakhe kwakho ixesha apho ibandla lobuKristu fanele lizixilonge ngalo kungoku kanye. Silapha ngoku kanye apho la ntlanganiso inkulu iqhubekayo eRoma kanye ngoku iiyantlukano ziyenziwa. Umanyano lwamabandla xa onke la mahlelo amanyeneyo ukuze enze umfanekiso werhamnca kanye le nto iBhayibhile ithethayo. Kwakhona niyakwazi sithethileyo kusasa nje kwimiyalezo. Kwaye naku silapha kanye into yonke isemnyango babe abantu besalandelana nomgaqo wemfundiso. Ungcono uhlale emva kwelizwi. Ilizwi lawukhokela ngaphesha ngoba ilizwi linguKristu kwaye uKristu nguThixo kwaye uThixo ngumoya oyingcwele. Hlalani emva kwelizwi. O ewe mhlekazi, hlala nalo mkhokeli. Hlala kanye emva kwalo, sukuba ngaphambi kwalo. Hlala emva kwalo wena. Livumele likhokele, Musa ukulikhokela. Livumele lihambe. UYoshua wathi ngoku anihambanga ngale ndlela ngaphambili akukho nto niyaziyo ngale ndlela. Nantso inkathazo namhlanje. Awuswele mkhokeli ukuba ukukhokelele ezantsi kwindlela ebanzi Oh, uzazi zonke indlela ezimxine nayo yonke into. Uyayazi yonke indlela yesonweni. Akukho okudala ukhona ithuba elide kakhulu. Akukho mfuneko uyambuza mawuxela ngaloo nto. Uzazi zonke zinqubo. Kunjalo, sono ngasinye wazi konke ngaso. Akukho mntu ufanele ukuba uxele ukuba kubiwa njani na. Loo nto uyayazi. Akukho mntu ufanele ukuba uxele ukuba kuthukwa njani na. Loo nto uyayazi. Akukho mntu ufanele ukuba uxelele ukuba ezi zinto zibize enziwa njani na. Kuba zanekekwo wonke umntu kuyo yonke indawo.
You people that's Christians,
kodwa khumbulani ninabantu bangamaKristu niwelele ngaphesheya ningene kwelinye ilizwe nizelwe ngokutsha nikwelo lizwe ilizwe lasezulwini nikwilizwe ledinga ningakhangela niyayazi indlela yenu apha obethu ewe niyazi indlela yokuma kwesandla esithile samakhasi niyazi uba idayisi xa liqengeleka uba lithetha ukuthini na kwanayo yonke into efana naleyo kodwa xa ukusiziwa ekwazini ubungcwele nobulungisa namandla kathixo kwanendlela umoya ingcwele osebenza ngayo nento oyenzayo kungcono uba nihlale kanye emva kwelizwi umkhokeli anihambanga ngale ndlela ngaphambili kuhle uthi ndiyindoda elumkileyo mpela ndandinezidanga ezibini ekholejini kungcono ulibale ngaloo nto ewe mhlekazi ndingene ndapasa esikolweni sobufundisi kungcono ulibale ngaloo nto ewe kungcono uhlale emva komkhokeli mvumele ukuba ukukhokele uyayazi indlela wena uyazi akuhambanga ngale ndlela ngaphambili ulungile uthi bahambile khangela uba bahambile na uyesu wathi abo bahambe ngale ndlela imiqondiso iya kubalandela ngegama lam bayawukhupha iidemoni bathethe ngeelwimi ezintsha okanye baphathe inyoka okanye basele izinto ezibulalayo aziyi kubenzakalisa ukuba bathe babeka izandla kwabagulayo baza kuphila abaninzi babo bayayikhanyela beyiphika bathi ayiphefumlwanga nokuphefumleyo abalandeli mkhokeli balandela umgaqo wenkolo wenziwe ngumntu kungcono uhlale kanye emva kwelizwi kuba kuhambanga ngale ndlela uyazi kodwa uzelwe ngokutsha kwaye uzalelwe ekungcweleni akuhambanga ngale ndlela ngaphambili ukuba uhamba ngale ndlela kufuneka ungene ngobungcwele ngokuba lilizwe elitsha ubomi obutsha abantu abatsha uyakuza enkonzweni uve umntu ephakamisa ukhwaza usuka kuthixo haleluya ngani uyakuthi nkosi yam azange bayenze loo nto ebandleni lam ndiza kuphakama ndiphume yabona lumka hlala emva kwelizwi ngoku vumela umkhokela kukhokele uyakunikhokela kuyo yonke inyaniso kwaye uyakutyhila ezi zinto ndithethileyo ngazo kuni uyakunibonisa zona uyakunibonisa izinto ezizayo umkhokeli oyinyaniso musa uya kubhishophu yiya kumkhokeli musa ubuya nakubani na koko kumkhokeli uye owayethunyelelwe ukukhokela nguye uya kuyenza loo nto uthixo ukubonelele ngomkhokeli abatha indlela ibonelelwe nguthixo ingxaki ngaloo nto namhlanje kuba abantu beza enkonzweni bahlale nje imizuzu embalwa kubekho into eqhubekayo abangayiqhelanga ndiyibuke umfazi omncinane osuka kwibandla libandayo elisesikweni ndiye ndamthandazela nje uthixo uza kumphilisa laa mfazi mncinane akakhange ayiqonde le nto akho nto ebeyazi ngayo ungenile wathi akazi nto kodwa ndimxelele makeze kubonana nam ebenobuphakuphaka obuthile kwaye esesemva kodwa umkhokeli uthe rhoqo emxelela hambela phambili uyifumene yiyo leyo yabona kungenxa yomoya oyingcwele osikhokelela kwezi zinto yabona uthixo unendlela ekubonelelwe ngayo wake waqaphela amarhanisi asendle ewela amadada esiya emazantsi uhle ngokukhumbula elaa kudada lidala lincinane lalizalwe phaa phezulu equleni kwindawo ethile alazi mpuma mantla ntshona namazantsi akho nto liyaziyo ngaphandle kwelaa qula likhulu phezulu phaa ezintabeni ecanada azange liphume ngaphandle kwelaa qula kodwa lalizalelwe ukuba inkokele laa nkunzana incinane yedada yayizalelwe ukuba inkokele waye into yokuqala ngobunye busuku abakho ikhephu elikhulu eleza licanda incochoyi zentaba kwenzeka ntoni laa mpepho ibandayo iyehla icanda emazantsi phaya ndinomfanisi walo linqanqezela lisithi mama ithetha uthini le nto yabona alizange liyive laa mozulu ibandayo ngaphambili liqalisa ukujonga macala liqalisa ukuqwalasela kumphetho wequla iyaqalisa ukukhenkceza umkhenkce ufika phezu kwe alazi kodwa ngesiquphe lalizalelwe ukuba ngumkhokeli kulaa mhlawumbi wamadala liyakutsibela kanye phakathi sazulinselokuqula xa ithe yamfikela ungayibiza ngohlobo ofuna ukuyibiza ngalo siyibiza ngokuba yimpefumlelo okanye ungayibiza ngokuba ithuku nje nokuba yintoni na liyakuza kanye phandle sazulinselo cibi liphakamisele laa mlonyana mncinane emoyeni lihambe koko koko kwaye lonke idada likwelo qula liyakuza ngqokulo ngoba ayayazi inkokeli yawo ayazi njengendlela ekhala ngayo ukuba ixilongo linika isandi esingaqondakaliyo kuba nawo ixhobela imfazwe kuhle Kubani unokuyixhobela imfazwe ukuba ixilongo likhupha isandi esingaqondakaliyo? Uba elaa tata lincinane linika isikhalo esingacacanga, kubani na oyokuzilungiselela ukubhabha? Elaa tata lincinane lidala liyakuphakamisela umlomo walo omncinane phandle phaya, koko koko, kwaye lonke idala elincinane liya kuya kulo, koko koko. Nangake umgqobo onjani wethubileyo kuba nawo kanye phaa esazulwini sechibi ejikeleza ngapha nangapha nangapha, emva kwethuba liyaliva lifika phezu kwalo, kufuneka ukuba lihambe. Linabisela impikwana zalo phantsi, libhabhe limke kwelo qula, lintingele emoyeni, lijikeleze kani okanye kahlanu, liyangqwelwizana kangangoko linokuhamba ngalo. Onke amadada asemva kwalo kanye, koko koko, nalo lisiza ngoba lingumkhokeli. Amen. Amadada ayayazi inkokeli yawo, ibandla aliyazi. Ewe, yena uyayazi into amakayena. Khangela urhanisi abadala besuka ealaska. Ngoku kukho inkunzi karhanisi endala esoloko ibakhokela. Kwakhona la marhanisi kufuneka iqwalasele kakuhle loo nkunzi yerhanisi endala. Kufuneka yazi uba loo nkunzi yerhanisi ithetha ngantoni na. Nake ndayifunda loo nto kulinda ixesha iluke apho malona iminyaka emini edlulileyo, apho ngethu belithile inkunzi endala erhanisi eyengayezi into eyenzayo, yazi yakhokela iqela lorhanisi ukuya kudelele engilani. Kunjalo akazange aziwe ngobukho engilani ngaphambili, ngoba akazange ayiqaphele inkokeli yawo. Laa nkunzi yerhanisi indala ingazi apho yayisiya khona, kaye ngoku angaphesha phaya akakwazi ukubuya. Nanko ndonakele kumarhanisi amaninzi namhlanje asabumbana, bathi lalinda ixesha uluke wathi la marhanisi ahlanganisana abhabhe phezu kwengilane, kodwa akayazi indlela yokubuya. Yile nto kuyiyo namhlanje ngamanye amarhanisi endiwaziyo, uba nomhlangano nentlanganiso enkulu engumlembelela, ube nomphathi mvuselelo oza kufika ashumayele umzuzwana, kodwa awazi apho uya khona. Nihlangane jikelezele ngapha nangapha kuba nenkunzi yerhanisi yonikhokelela ngaphandle kwigquba lehlelo, hayi emva elizwini likaThixo, emva libhaptizwe nomoya oyingcwele. Size ke simangaliso uba kutheni na singenayo nje imvuselelo ngemihla yethu. Yabona, kufuneka ufumane esa sandi siqondakalayo. Eso sandi lixilongo lendaba ezilungileyo, liphefumla ngaphandle indaba ezilungileyo, lonke ilizwi likaThixo, hayi umgaqo wenkolo, hayi ihlelo, koko ibhayibhile, umoya oyingcwele. Nantsi imiqondiso yokulandelana obakholwayo. Yabona, nabo ke besihlanga ngendlela. Enye inkunzi yedada endala ngelinye ithuba bathi yabulalisa iqela izama ukuwabhabhisa, inqumla ebumnyameni, azange lazi apho liyakhona lona ngokwalo, aze onke antlitheka ezintabeni phandle phaya, aze amanye awo avutuluka gqabhuke. Ngokwenene kufanele asazi isikhalo sawo esiqondakalayo. Ela dada lidala lincinane ukuba linesikhalo esiqondakalayo, kwaye wonke ubani uyasazi. Aba nomhlangano omncinane wokuzonwabisa, aze mke aye emazantsi ayothini apho kulapho ungabandiyo. Ngoku ukuba uThixo wanika idada ingqondo yaneleyo ukuze lazi indlela yokuphepha ingqelele, akufanelanga abe ulinikile ibandla. Ukuba idada lingayenza loo nto ngethuku, kukanjani ngomoya oyingcwele ebandleni? Kufuneka asikhokele asisuse kwizithethe ezidala nenkolo nezinto ezinjalo, asise kubhaptizo olungummangaliso olunobuqaqa lomoya oyingcwele, apho kho isidima, ulwazi, umonde okuhlonela uThixo nomoya oyingcwele. Nanto into yomkhokeli wenyaniso ayakukhokelela kuyo, kuba ukho nto yenye ayakuphefumla yona, koko ziindaba ezilungileyo, ilizwi likaThixo kuphela. Ngokwenene uswele umkhokeli, xelikweni izazi akukho nto zaziyazi ngoThixo. Zazingabenzi bobuqi, iinkunkqele zobuqi, zazingaphesheya empumalanga. Uyazi yathi iBhayibhile siyibone empuma inkwenkwezi yakhe size kumnqula. Zazisuka entona zathonga impuma zabona inkwenkwezi yakhe, okanye zasempuma besisempuma sayibona inkwenkwezi yakhe entshona. Yabona, siyibonile inkwenkwezi yakhe empuma, kwaye khangela zasempuma xa besempuma siyibonile inkwenkwezi yakhe, kwaye size kumnqula. Ndinomfanekiso ndibona ubafo belungisela ukuhamba, ndinomfanekiso omnye wabafazi bawo esithi komnye wathi, khawutsho yonke into ipakishiwe kodwa iphi ikhampasi yakho? Wathi, andizukusebenzisa khampasi kweli thufu. Ngoko uzonqumla njani ezintabeni? Khumbula kwakufanele babawela umlambo iTigris baze behlele ezantsi banqumla amathafa, kwaye ngoba babenohambo lweminyaka emibini bekhwele inkamela, bazawuyenza njani loo nto? Wathi, ngoko aniphathi ngekhampasi? Wathi, hayi, uhamba njani? Ndihamba ngendlela ekubonelwe ngayo nguThixo. Laa nkwenkwezi phaya phesha izawundikhokelela kulaa kumkani. Nantso ke sibone inkwenkwezi yakhe empuma sayilandela yonke indlela ukuza apha entshona ukuza kumnqula. Uphi? Balandela indlela ekubonelwe ngayo nguThixo, bakhe babopheleka kwisipha semigaqo yenkolo ezantsi phaya kwethutyana. bangena eYerusalem baqala ukusabenywa ngestrato abantu banxibeka ukusebe sithi uphi na uzalelwe phi na yena ukumkani wamayuda leyo yayindawo yintloko leyo yayiyerusalem ngokuqinisekile iqela elikhulu kwakufanele ukuba kubekho into eliyaziyo ngaloo nto uphi na yena uzalelwe phi na ukumkani wamayuda sibone inkwenkwezi yakhe empuma size kumnqula uphi na yena ngani baya kumfundisa uzibanibani nakumbikelela omkhulu uzibanibani akho namnye kuba abanento ayaziyo ngaloo nto ngoba ukozelweyo ukumkani umayuda uphi babengazi kodwa kokho iqela labeluzi ngaphandle phaa ethambekeni bezonwabele ewe mhlekazi babeze ngendlela ekubonelwe ngayo nguthixo ngoko bahlala phaya waza ngokungqaleyo wathi zawundixela into esifaneke ukuyenza ufanele ukuba sibize intlanganiso yebhodi ngoko ke babize ibhunga lesenherdin baza bacinga ukuba yikho into abayivileyo ngaloo nto hayi akukhange kubekho nto siyaziyo ngaloo nto ikwayile nto kuyiyo namhlanje akukho nto bayaziyo ngalo mkhokeli lo moya ingcwele uphilisayo uzalisayo usindisayo uzayo kwakhona umkhokeli osixelele zonke izinto ezenzekayo naku ke siphakathi kwazo umphengululi weengcinga zentliziyo akukho nto bayaziyo ngaloo nto bayibiza ngokuba ngamandla okugqithisela iingcinga zakho komnye umntu ngaphandle kokusebenzisa imiqondiso okanye enye into abazi ukuba bathethe ntoni nangayo ngoko yabona ezo zazi ukuba khumbula xa zathi zawungena eyerusalem inkwenkwezi yathi shwaka okoko nje usakhangele imigaqo yenkolo nendoda yenkolo yehlelo ukuba ikhokelele kuthixo uncedo lukathixo luya kukushiya kodwa zazawudinwa yiloo nto zabashiya zayishiya imigaqo namahlelo aloo mayuda zaze zaphuma eyerusalem inkwenkwezi yavela kwakhona zaze zavuya ngovuyo olukhulu zambona umkhokeli kwakhona ow indlela ekuyiyo ungena kwibandla elidala elibandayo lesithethe uze ke ubuyele emva kweli lilo elivuthayo ubone umkhokeli ekhokela ngonjani wona umahluko ewe sibone inkwenkwezi yakhe empuma kwaye size kumkhonza uyosho wathi kubo ngokulandelana ityeya ngokuba nihambanga ngale ndlela ngaphambi uthixo sowuzayivumela otyeya ukuba iye nakwiphi na indawo koko okulungileyo wonke ubani wayilandela wawela ngqo eyordani iyafana namhlanje ngomoya oyingcwele eyomhlekazi into nje inye esiyaziyo ukuba ngumoya oyingcwele na okanye hayi sibona iimbonakaliso zayo iimbonakaliso zingqinela ilizwi likathixo ngoku ngekudala kakhulu inkithi yabazalwana yayinegazi neoli bayilungile loo nto ukuba bafuna ukwenza ngolo hlobo ndiolo ayilo ngqinelo kum lungqinelo lwesibhalo yabona ukuba ingqinela into uthixo awayithethayo loo nto leyo ilungile bathi esizathu sokuba ube nomoya oyingcwele uneoli esandleni sakho ngoku andinakuhamba naloo nto yabona hayi andikholwa ukuba ioli nento yokwenza nayo kwaye ukuba lelo gazi eliza kuphilisa nosindiso kwenzeka ntoni kwigazi likayesu kristu uba ngaba loo oli yaphilisa kuthweni ngemivumbo yakhe yabona ndiyithanda ukuba umkhokeli eze onizisa enyanisweni yelizwi ngoko uyazi uba urhanqwe ngaphakathi kwaye elungele ubalo ukusuka emva unjalo ulungele ukubhabha umke eyomhlekazi ewe kuba ngani umkhokeli nguye oyenza ukuba ibe yinyaniso ndinesifundo sesibhalo apha ndike ndazinika ezi zibhalo kodwa ndifuna ukusifunda esi ngupetros wesibini isahluko sokuqala umqolo amashumi amabini anaye uba ukhanga kubekho siprofetho ngokuthanda komntu bathi abantu abangcwele bakathixo bathetha beqhutywa ngumoya oyingcwele seza njani isiprofeto hayi ngentando yomntu ngeenkolo zamahlelo kodwa ngentando kathixo xa amadoda angcwele aqhutywa ngumoya oyingcwele ubesoloko engumkhokeli kathixo yayingumoya oyingcwele lowo wawukwintsika yomlilo lowo yayingumoya oyingcwele nawuphina umntu uyazi ukuba lowo yayingukristu umoses wayishiye iyiputa waxabisa ihlazo likakristu ngaphezu kobutyebi baseyiputa ukristu yayinguye bemaphandle phaya bathi uthi unguye ngoba awukho ngaphezu kweminyaka engamashumi amahlanu ubudala uze uthi umbona uabraham wathi phambi kaabraham ndinguye undinguye nguye owadibana umoses kwintsika yomlilo kwityholo elivuthayo eyomhlekazi wayenguthixo esenyameni hayi umntu wesithathu umntu omnye kwisikhundla esahlukileyo hayi othixo abathathu izikhundla ezithathu zothixo omnye ngokunyanisekileyo kulungile ngoku isibhalo ngamaxesha onke xa uthixo enika unika okulungileyo enikweni uthixo wanika indlela yokuqinisa ibandla lakhe wanika okulungileyo enikweni wanika uadam noeva imiyezo nose-edeni into abanika yona lilizwi lakhe hlala emva kweli lizwi ukhuselekile kodwa uba uyaphuma kulo mini nadla kuwo loo mini niyakufa uthixo akazange abutshintshe ubuchule bakhe kwaye nosathane akazange abutshintshe obakhe indlela wangena ngayo kwadam noeva ungena ngayo kubo namhlanje ngoba ngokuzama ukuyiqiqa Kufanelekile ukuba uThixo abe ebengenako. Uthixo uthe wathi uSathana kodwa ngokuqinisekileyo uThixo ongcwele akanakuyenza le nto. Ngokuqinisekileyo uyawuyenza ngoba uthe uyakuyenza. Kwakhona yile nto abantu abayithethayo namhlanje. Ngoku yima ukukholelwa ngoku uba ngaba ndiya ecaweni ndahlawula izihlubi zam ze ndenza oko okunye uThixo uyawundisingela phantsi ngaphandle koba umntu azalwe ngokutsha kwakhona akasowuze akuqonde nokuqonda bukumkani bukaThixo. Yabona akukho sizathu indoda ehlubukileyo endala umama ohlubukileyo umdala kukho umphefulo omdala olungileyo indlela enye abangambona ngayo uThixo kukuzalwa ngokutsha kuphelele apho andikhathali kwamncane kangakanani mdala kangakanani namtsha kangakanani nokuba benze ntona noba baya kangaphi na enkonzweni noba mangaphi na amadlela abawaziyo zingaphi na imigaqo onokucengceleza ufanele uba uzalwe ngokutsha okanye okhona sesisekweni okokuqala loo nto ilungekayo ngoko uyabona uswele umkhokeli uyawukhokela enyanisweni kwaye inyaniso lilizwi uya kukhokela kwaye oko kwahlala kunjalo uthi kwakufanele ukuba abe nokutshintsha nantoni na kuba akanasiphelo kwaye uyazi uba kokuphina ukuko ukho kwiindawo zonke ngamaxesha onke unobulumko bonke ukuko konke kulungile uthixo unjalo ngoko akufanele ukuba atshintshe kulungile ungumqinisekisi wendlela ayikhokelayo umoya oyingcwele umkhokeli ungumqinisekisi welizwi elinye alifundisayo ngoku uluka wayekhokelwa ngumkhokeli ukuthi hamba uye kulo lonke ihlabathi ushumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indawo lowo uthi akholwe aze abhaptizwe uyakusindiswa lowo uthi angakholwa uyakugwetywa le miqondiso iyakulandela abo bakholwayo egameni lam bayakhupha idimoni bathethe ngelwimi bathabathe inyoka basele izinto ezibulalayo babeke izandla kwabagulayo baza kuphila kwakhona ibhayibhile yathi baya kuzo zonke iindawo bekhokelwa ngumkhokeli uyazi bashumayele elizwi nemiqondiso ibalandela yayiyintoni loo nto umkhokeli engqina loo nto ukuba yayiyinyanile leyo yayiyinkqubo kathixo eyo yayiyindlela eyayibekwa ngayo leyo yayiyinkqubo yakhe akasokuze atshintshe kuyo ngokuba ungunaphakade amen akanawuze atshintshe kuyo ungithixo ndingatshintsha ndingumntu ungatshintsha uyindoda okanye umfazi kodwa uthixo akanakutshintsha ndinesiphelo ndingenza impazamo ndithethe izinto gwenxa sonke singayenza loo nto kodwa uthixo akanako aphinde abe nguthixo isigqibo sakhe sokuqala asigqibelele indlela uthixo asebenza ngayo endaweni yiloo ndlela ekufanele ukuba asebenze ngayo lonke ixesha ukuba ubizwe endaweni ukuza kusindisa umoni umsindisa phezu kwento enye ngethuba elilandelayo umoni esiza kufanele ukuba enze ngohlobo olunye okanye wenze ngohlobo olungafanelanga xa esenza ngethuba lokuqala amen ndiyamthanda ndiyazi uba yinyaniso ndinamashumi amahlanu anesithathu eminyaka ubudala bendishumayela ivangeli apho ithuba le minyaka engamashumi amathathu anesithathu anesiqingatha andizange ndiyibone isiwa phantsi ndiyibone ivavanyo amaxesha esixhenxe kwihlabathi jikelele kuzo zonke iintlobo zonqulo kwanayo yonke enye into phambi kwesihlele esingangesiqingatha sesigidi ngelinye ithuba kwaye zange ikhe iwe phantsi andithethi ngencwadi ethile ndithetha ngamava angawam ukuba ndiyazi uba uthixo uma emva kwelizwi lakhe kwaye uyalimela ngoku uba unohlobo oluthile lwenkolo kufuneka uyilumkele loo nto kodwa umoya oyingcwele uya kulixhasa elizwi likathixo ongcwele uyohane isahluko sokuqala nomqolo wokuqala wathi ungulizwi ungumkhokeli ekuqalekeni ubekho ulizwi waye ulizwi ekuye uthixo waye ulizwi enguthixo ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu bethu upetros wakhokela ukuthi izenzo sahluko sesibini vesi yamashumi nesibhozo ufumaneka kanjani umoya oyingcwele wathi gudukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likayesu kristu ukuze nixelwe izono kuze ke umkhokeli andithabathe ukusukela apho kuya phambili ewe leyo into emayenziwe kuqala gudukani kwizono zenu ungakholwa kwenu kwinto yokuba akuzikholelwa ezi zinto gudukani nize nibhaptizwe kuze ke umkhokeli andithabathe ukusukela apho kuya phambili yabona lo ngumsebenzi wakho umsebenzi wakho uguquka umsebenzi wakho ukubhaptizwa kuze ke ibe ngumsebenzi omkhokeli ukukuthabatha ukusukela apho kuya phambili akukhokele ukusuka kwisidima kuye kulwazi kubungcathi kumonde kubulungisa nakuthando lobuzalwana uze umoya ingcwele akutywine yabona ngoko usisimoya esipheleleyo sikathixo indoda yenyaniso kathixo umfazi wenyaniso kathixo osekelwe kude kukristu ndiyayithanda loo nto oko kusekelwe kude kukristu ewe umarko wayekhokelwe ngumoya ingcwele ukubhala umarko sahluko shumi esithandathu eneneni uyohane wayekhokelwe xa wabhala izityhilelo wayekhokelwe ngumkhokeli kwakhona wayekhokelwe ngumkhokeli ukuthi xa umntu wathe wasusa ilizwi elinye kuyo okanye wongeza ilizwi elinye kuyo ngokunjalo kuya kususa isabelo sakhe encwadini yobomi ngoku uza kumisela enye into kanjani endaweni elizwi likathixo ubuye uthi ukhokelwe ngumoya oyingcwele ayivakali iyavakali hayi mhlekazi ayivakali ubesoloko engumkhokeli wam ebomini undikhokelele ebomini yaba nguye wandikhokelela ebomini kwaye ububomi bam ngaphandle kwakhe andinabo ubomi ngaphandle kwakhe akukho nto yimbi ndiyifunayo uyinto yonke kum ngeeyure zam zenkathazo uma ngakum izolo undithamsanqele namhlanje benze ngokunjalo yintoni endinokulindela ongatshintshiwe ngonaphakade idumiseni igama lakhe amen emhlekazi uthembisile oko uyakwenza ububomi bam ungumkhokeli wam uyinto yonke ndamthela ke ndanezilingo ezinzima ndiyamthemba naphina apho ndiyakhona ndifuna ukuba niyenze loo nto ukuba niyokuhlamba ninabafazi thembani yena ukuba nihamba embindini wedolophu thembani yena ndake ndanexesha apho ndacinga ukuba ndingunomahlathi olungileyo niyazi ndizingela kakhulu ndacinga andinakonakala akukho mntu uzaku wawungenakundilahla umama wam wayelindiya elingagqibelelanga kwaye ndiyayithanda loo nto o bethu awungeze ndilahle ehlathini ndiyazi apho ndikhoyo ndaza unduluka kwixesha lam leholide yasemva komtshato ndaba nokukhatha okuthile okuncinane enkosikazini ndamxelela uyazi sithando ngaba into entle kuthi ukuba sitshate ngomhla wa23 kokto ngoba ungelo xesha inkosi iyandixelela ukuba ndenze ngalo ndaza ndacinga ngoku iholide yasemva komtshato encinane ndayigcina imali yam ndiza kumsa ngapho kwenxangazeni yagara ndisiswelele ngaphezulu kweadroka ndenze ukuzingela okuncinane yabona ngoko ndamthatha nobhili wayeseyintwana nje encinane ngoko ke kwafuneka uba ndimthathe ndimse kwiholide yasemva komtshato kwakhona elihambo lokuzingela ngonjalo yasi ngoko ngoko ndacinga ukuba iya kuba yinto elungileyo nokuyenza ndaza ke ndinyuka nayo kwaza ndabhalela umnumzana udenton unomahlathi kwaye sasinyuka kwintaba yenkanyama ndaza ndathi mnumzana udenton ndiyenyuka ndifuna ukuzingela ibhere nawe ngolu kwintla waza wathi kulungile bhili nyuka uze wathi ngoko ndakube ndilapho ngomhla othilethile eke mna nenkosikazi safika apho ngosuku olungaphambi kwelo nobhili yaza ke indlu yatshixwa kwabakho ukuxhomekeka kancinane emva phezulu emahlathini apho mna nomzana ufred southman saya kungekudala semakhona umoya oyingcwele ndambona emi apho okwakukhanya kumthubi kuhamba kujikeleza ehlathini nofred yemi kanye phaya wathi iza kuqala ndifuna ukuthetha nawe nkomso wathi ndumka bakwenzele umgibe wathi phapha unjalo mzana ufred ndaze ndahamba ndayokuxela amakhulu abantu kwabebusuku ngaphesha evermont ndathi kukho umgibe endiwenzelweyo ndiza kubona ndazi uba undawoni na waze kanye kobo busuku bulandelayo nanko usiza wawulapho ndathi nanko lo mgibe endiwenzelweyo ewe mhlekazi kwaye umoya oyingcwele wandikhokela ukuba ndenze ntoni na kwaye hope bethu loo nto nje ayilunge kanye o abaninzi beni bayazi ukuba yayintoni na andinalo ixesha lokuyixela kodwa ndimi apho kuloo ndawo ngelo xesha kwaqalisa ukubanda ngaloo mini umnumzana udenton wayesiza ngosuku olulandelayo ndathi uyazi sithandwa ngayinto entle ukuba ndingafumana inkunzi yenyamakazi enkulu ndiyisekhaya ndathi senza njalo ndandiyigcine ezipeni kwaye sasandula ukutshata ndaza ndathi singayifumana inyama yethu yasebusika ukuba ndinokuzingela kancinane namhlanje waza wathi kulungile qhuba bhili wathi ngoku uyakhumbula ndizange ndibe kula mahlathi watsho waye malunga neemayile ezingama25 phezulu entabeni uyazi waze wathi akho nto ndiyaziyo ngale nto waze wathi ngoko ndaze ndathi kulungile ngoku uyakhumbula kwiminyaka emibini edlulileyo ndabulalo mapheremathathu wakusemva kanye phezu kwencicho yentaba edlulileyo ngaphesheya phaya ndaze ndathi ngoku ndiza kufumana inkunzi yenyamakazi enkulu size sifumane ibhere elithile ndaze ndathi saba nayo ngaphakathi inyama yethu yasebusika loo nto yavakala ilungile kakhulu uyazi sakha amaqunube safumana amalahle ethu obo busika waza ngoko ubhile wathengisa ndaza mna nomide sawakha amaqunube ngobo busuku ndakube nditshayisile egadeni kwam ngoko ke ndathi kulungile ndiza kuthatha mpu wam ndiza kuhla apha ndathi kowamaqhama amaninzi ngaphakathi apha ndakulifumana elinye ndaza ndathi uyazi ndathi ngoko ndiza kulifumana ndaza ndathi kulungile ndiza kubuya emva kwethutyana wathi kulungile ngoko ukunduluka kwam kwakuphantsi ngohlobo oluthile kwaye ninabantu basenew hampshire kwanaphezulu enew england niyazi ukuba kuthetha ukuthini na xa la nkungu isihla okanye nakwiphi na indawo ezintabeni akuzazi apho khoyo kuphelele apho awungeke usibone isandla sakho phambi kwakho ngoko ke ndehla ngokujengajenga okuncinane fana nokwehla ndaze ndaqabela ndacanda uqolo ndenyuka ndaze ndaqaphela ingwe ungayibiza ngolo hlobo apha kweli cala elizwe siyibiza intshona ngokuba yikhuka wayibiza phezulu phaya ingonyama yasentabeni yinyamakazi nje enye yingonyama yasemelika yona nto kanye yiyo ikanti enye malunga neenyawo ezilithoba ubude bunzima malunga ne-125 yacanda indlela ndaze ndagangxa umpu wam kokukhawuleza kunge ukukhawuleza okwaneleyo ukuba ndiyidubule ndatshebelezela ngaphezu kwenduli ndisukela le ngwe ndiqaphela amagqabi apho ihambe khona uyazi ndandinokuyiva yayineenyawo ezine ndandisazi ukuba ayisosilwanyana sineenyawo ezimbini sineenyawo ezine kwaye ndandiyazi ukuba ayiloxhama ngokuba ixhama liyangqisha kwaye inokutshebelezela lula kakhulu ikati uyazi ngolo hlobo kwaye ibhere liyazisonga iinyawo zalo xa lihambayo oke ndazi ukuba kufanele ukuba ibe yingwe kwaye yayisemva kwesigodo ndaza ndayibona ukusukela ekubeni ndayelama yaphela emehlweni yaze ndaqaphela indlela eyayiphazamisa ngayo amagqabi uyazi ngapha ngaphezu kwencochoyi yendaba ukuhla ngolu hlobo kwaye ndani ngaliqapheli elalifu lisihla ngalo lonke ixesha uyazi ndisihla enkungwini ndatshabelezela ndehla ndehla ngentlambo enkulu ndaza ndehla kwamakhulu ndilandela le ndacinga ndiza kuyifumana emva kwethutyana ndiza kubona indawo ndize ndibaleke phezulu kwindawo ephakamileyo ndize ndikhangele macala onke ngolu yahlobo ndize ndikrwaqule macala ndibone ukuba ndingayibona na ndiphulaphule kufuphi kakhulu ndize ndihle ndishabelezele ndihle kwakhona wawungeva umsila uhamba usithi uwala kahlakude ngaphambi kwayo njengoko yayiphuma yabona yayibetha imithi ngoko ke ndandingena kuyilandela yabona yabakrelekrele yakhwela emithini yaze yatsiba ukusuka komnye iye komnye ngoko yayisazi uba ndinako uyilandela apha oo ndacinga oo kakade ndaza ndabuya umva ngokunyuka umwonyo ndaza ndeva ivumba lebhere inkunzi yebhere endala ndacinga ndizawulufumana ngoku mfana ilungile le nto ndaliva kwakhona ndihambela phambili kancinane ndaze ndaqaphela zonke iintlobo zempawu nayo yonke into andizange ndilibone ndathi kandehla ndaza ndehla ngelinye icala le ntaba ndaze ndaqalisa ukuqaphela kuqalisa ukubakho inkungu ndandiza kuliva kwakhona lalisemoyeni kwindawo ethile ndathi hayi ngokwenzeke ntoni umoya ubusiza ngapha ndaze ndafumana ivumba lebhere ukusukela ngapha ezantsi ndaze ndacanda apha ngoku umoya nakusiza kweli cala ngoko kufuneka ndibuyele emva apho bendive khona ivumba lebhere kuqala ze ndihambe nalo ukusukela ndaza endleleni yokubuya umva ndakhangela macala onke omonye ndabona amatyholo eshukuma ndaze ndakwenza njalo into emnyama yashukuma ndacinga nantsiya ndaphosa imbubulu ngaphakathi empini ngokukhawuleza ndema ndathi cwaka ndaze yakwenza njalo yayiyinkunzi yenyamakazi enkulu eyona inkulu kakhulu ndacinga yile nto okanye bendiyifuna kakade ndayidubula loo nkunzi yenyamakazi ndacinga ke andizange ndiqaphele ukuba kuthande ukuba ixesha lokuba ndiyichele ndajonga ndahlamba izandla zam ndalungisa imela yam ndayibuyisela emva ndaze ndacinga makabongwe uthixo enkosi inkosi yesu ndinike inyama yam yobusika udumiso maluwe kuthixo ndaze ndathatha mpu wam ndacinga ndiza kubuyela emva kanye ndinyuke umwonyo apho ngoku ndacinga jonga apha mfana isaqhwitha siyeza kungcono ndiphume apha ndibuyele emva kumithi nabanye ndathi kufuneka ndikhawuleze ndenyuka umwonyo ndakhula amaqhosha edyasi yam enkulu ebomvu ndandibaleka ndinyuka umwonyo ngolu hlobo macala onke into yokuqala oyaziyo ndacinga bethu bendijike ndawo umoya osele usezantsi imithi bethabethana ndacinga bendijike ndawoni ndajikeleza ndandisazi ukuba ndiya kanye ngqo kwintaba yenkanyamba kodwa ndathi ndema ndandibilile ndacinga kwenzeka ntoni apho bendimke isiqingatha seyure okanye imizuzu engama45 kwaye andiyifumani le ndawo apho ndijike khona ndakhangela phezulu nale ixhama lam lijinga ndandikwindawo enye kanye ndacinga ngaba ndenze ntoni na ndibuye ndathabathisa kwakhona ndacinga ndiza kuyifumana ngoku ndandingaqapheli nje ndaqaphela nayiphina intshukumo encinane kuyo yonke indawo ndiqwalasele ndafuna njalo 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 loo mafu esiza ndisazi uba uqhutho lwekhephu lwalusiza inkungu irhuqa phantsi ndaza ndaqala ndaqaphela ndacinga ndiza kuhambela phambili kancinane ndahamba 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 ndaze ndacinga le nto ayiqhelekanga ukhangela ngokungathi ndike ndayibona le ndawo ngaphambili ndaze ndajonga kwakhona nali ayixhama lam lijinga yabona eyazi into endandikuyo amandiya athi xa ibiza luhambo lokufa yabona uhamba esangqini jikelele jikelele lungile ndacinga ukuba ndingumkhokeli olunge kakhulu ukuba ndingaze ndilahleke yabona akho nto yayinokundixelela ngamahlathi ndandiyazi indlela yam yabona ndaphinda ndathabathisa kwakhona ndathi andinawuyenza le mpazamo ndaze ndabuya umva kwakhona ndenyuka umwonyo umhlatyana othile kwakusele kuqalisile ukuvuthuza owubethwa ikhephu kuyo yonke indawo phantse kuye kungcwalaza waye ndandisazi uba umidi uya kufanga obo busuku entle wayengazi uba angazikhusela kanjani na waye uphile wayemalunga neminyaka emine ebudala iminyaka emithathu ubudala intwana nje incinane ndaza ndacinga baza kuthini ndinyuke ukuza kuthi ga kule ndawo ndaza ndabetheka kwibhedi yobulembu ndacinga ndandikwindawo ethile ethe tyaba kwaye akukho nto ndinokuyibona bekuyinkungu nje ndandijikeleza ngoku ngokwesiqhelo ngendisifumanele indawo ndimise kuyo uba bekukho umntu ebendinaye bendiza kumisa ndilinde de ukhutha loludlule usuku okanye iintsuku ezimbini ndizeke ndiphume ndisike indawo yexhama lam phezu komqolo wam ndingene ngaphakathi ndidle ndilibale ngayo kodwa ungeke uyenze loo nto umntwana wakho nenkosikazi yakho belele phaa ehlathini besifa yabona ngoko ndaqala ukucinga ndingenza ntoni ngoko ndahambela phambili kancinane ndaze ndacinga ngoku yima xa bendicanda kulaa ntlambo yokuqala umoya busebusweni bam ngoko ke kufuneka ukuba ndibe ndize ngale indlela kufuneka ndize ngale ndlela kodwa ndibhadule indlela ukuhla ukuya kumahlathi amakhulu kodwa khange ndazi uba ndiphi na ndathi o ndaqalisa ukuphaphazela ndaze ndacinga yima umzuzwana bill awulahlekanga ndizama ukuziqhatha awungeke uyiqhathe hayi hayi esisazela singaphakathi siyakuxelela ukuba uphazamile o uzama ukuthi o ndisindisiwe ndihamba icawe musa ukuhlupheka linda kude la mandlalo wokufa uze kwaye uyakwazi uba yahlukile isazela sakho siyakuxelela into ngaphakathi kuwe ukuxelela ukuba uphazamile yabona uyazi ukuba uba ungafa awungeke udibane uthixo ongcwele njengoko simbonile phezulu kwanezithunywa ezingcwele kufuneka zibufihle buso bazo kumaphamkwa uza kuma kanjani ngaphandle kwegazi lika Jesu Christ ukuzele kugqume ndacinga oh ndiza kuya kufika ndaqalisa ndaza ndafumanisa ukuba ndisoloko ndiziva into ndaza ndaphaphazela ndaza ndacinga ngokuba ndenza loo nto ndiza kuthuceka ngokuqhelekileyo yile nto umntu olahlekileyo ayenzayo uyathuceka ehlathini aze kathathe umpu wakhe azidubule okanye awe emseleni ophuke umlenze nanko ke lele apho iyakufela apho ngoko ndacinga ndiza kuthini ngoko ndaqalisa ukuhamba aze ndasoloko ndiziva into isithi ndinolona ncedo lukhoyo ngexesha lembandezelo ndaza ke ndaqhubela phambili ndahamba ndacinga ngoku ndiyazi ndiyaphambana kancinane ngoku ndivayela izwi lithetha nam ndaqhubeleka ndihamba yazi isebenza uyazi ndacinga ngoku andilahlekanga uyazi uba undawunamfana kwenzeka ntoni kuwe awunakulahleka ungumzingelo olungileyo awunakulahleka khayisa uyazi ndizenza ukuba ndiziqhathe okokoko ungeke uziqhathe ezantsi apho kho ivile encinane ejikelezayo lisithi ndodana ulahlekile kwa uyazi uba ulahlekile yabona ulahlekile ndaqhubeleka ndihamba oh andilahlekanga ndiza kulunga ndiza kuyifumana indlela yam yokuphuma izinto ziqalisa ukukhangela ngendlela engaqhelekanga imimoya iyavala ikhephu liqalisa ukuphephezela umrhayiwana wekhephu elincinane silibiza ngokuba ngumkhwihi ndaze ndacinga inkosikazi lo mntwana andi ndacinga oh ubeni ngo ndayiva laa nto kwakhona yathi ndilolona ncedo lukhoyo ngexesha lenkathazo kwaye ndingumshumayeli wevangeli ngoko ndishumayela kanye apha emnqubeni ngoko ndacinga ndingenza ntoni ndema ndakhangela kuyo yonke indawo kwaye kwakuseleko inkungu phantsi ngoku yayiloo nto akho nto yayinokwenziwa ngoko ndacinga o ndingenza ntoni ndacinga mhlekazi andifanelanga kuphila bendisoloko ndizithembile kakhulu bendicinga uba ndingumzingeli kodwa ndinguye kwaye mzalwana ndasoloko ndimthembile ukudubula ndinodumo phezulu phaya umlobi ndingolambathayo kodwa bendisoloko ndimthembile kwinkcani ndiyinkcani elambathayo kodwa undenze ndafumana udumo lwehlabathi kuko yabona ndadubula ixhama amakhulu asixhenxe asibhozo eyadi ndafumana umpu phezulu phaya ndadubula umhlawumbi ongamashumi amathathu anesihlanu enyamakazi ngaphandle kokuphosa ngayo ungafunda njengaloo nto naphina uba unako yabona ayindim nguye ndamthemba ndandilapho ndacinga ndingenza ntoni ndingenza ntoni ndahamba laa nto isondla ngokusondela ndilolona ncedo lukhoyo ngexesha lenkathazo olona ncedo lukhoyo ndacinga ingaba nguthixo lowo uthetha nam ndathula umnqwazi wam ndandomnqwazi wam wokugada ityhefu ebomvu ibothwe jikelele kuwo ndawubeka phantsi ndakhula idyasi yam yayifumile ndaze ndandlala idyasi yam phantsi ndemisa mpu wam ecaleni lo mthi ndathi awosezulwini ndiyaphambana ngoku ndiva ilizwi lithetha nam nguwe ndathi inkosi ndiza kuvuma kuwe andingomzingeli andikwazi uyifumana indlela funeka undincede andifanelanga ukuphila kwakhona ndenze izinto endizenzileyo ndingene apha ndicinga ukuba ndazi lukhulu ngako ukuba ndingaze ndilahleke ndifuna wena nkosi inkosikazi yam ngumfazi olungileyo umntwana wam inkwenkwe yam umama wakhe ehambile kwaye uzama ukuba ngumama kuye kwaye ndisandula ukutshata kwaye umntwana phaa ehlathini bobabini bayakufa ngokuhlwa nje laa moya uzawuhlamalunga nangaphantsi kwamaqondo alishumi baye bayikwazi ukuba mabathina baphile kanjani na bayakufa ngokuhlwa nje musa kubavumela bafe thixo ndithabathe undise kubo ukwenzela ukuba ndibasindise ekufeni ndilahlekile ndilahlekile thixo andikwazi ukuyifumana indlela awunakunceda undincede undixolele ngendlela yam yokuzicingela akukho ndinokuyenza ngaphandle kwakho ungumkhokeli wam ndincede nkosi ndapha kamandaza ndathi amen ndacola itshefu yam idyasi yam ndayithabatha ndabuyisela umnqwazi wam entloko ndacola umpu wam ndathi ngoku ndiza kuzilungisa ngeyona ndlela ilungileyo yokuhamba eyona ilungileyo yokwazi kwam kwaye ndiyakuhamba ngqo ngendlela enye ngokuba ndihamba ndijikeleza isangqa kwindawo ethile andazi uba kuphi na kodwa ndiyakuhamba ngendlela ondixela yona nkosi thixo mkhokeli wam ndaqala ukubheka ngapha ndathi yiyo le kwaye kufuneke ndizenze ndiyikholelwa ndihambe ngale ndlela ndiyazi ukuba ndizawuhamba ngale ndlela andizukujika ndihamba ngale ndlela ndiyazi ukuba ndilungile ndihamba ngale ndlela ukuba ndandihambe ngala ndlela ngeke ndabheka ngaphandle ngaphesheya ecanada yabona kanye ngelo thuba ndeva into endichukumisa egxalabeni isandla yavakala ngathi isandla somntu ngokukhawulezo okukhulu ndade ndajika ndakhangela kwangekho mntu wayemi apho ndacinga ingaba ibiyinto leyo nantsi ibhayibhile ilele phambi kwam uthixo umkhokeli wam nomgwebi umi apha ndakhangela nje phezulu kanye ngqo emva ngapha laa nkungu yathi nje yatyhila de ndibe nokubona uphondo encincoyini yentaba enkanyama ndisimka kanye ngqo kuyo ngobona buchule bokuzingela bam ndandisimka kuyo limka mpela ixesha ngorhatyo olukhulu ngoko ndajika ngokukhawulezo okukhulu ndizikhombisa ngolu hlobo ndabamba umnqwazi wam ndaze ndaphakamisa izandla zam ndathi ndikhokele undiweze thixo ungumkhokeli wam ndaqalisa ndandiza kunyuka ngqo ingqondorha nayo nayiphila enye into ukuze ndifikele lapho kusiba sebusuku ngakumbi baza kwamnyama amaxhama etsiba phambi kwam nayo yonke into ndandingenakucinga ngayo nangayiphina enye into koko ikukuzigcina ndisendleleni enye ukunyuka kanye ngqo kule ntaba kwaye ndazi ukuba uba ndingafika kolo phondo umnumzana ndentin kunye nam ndancedisa kwenzeni ucingo lwefowuni lunyuka ngaloo ntwasahlo saluhlomela olu cingo lwefowuni ukusuka kwintaba yenkanyamba konke ukuhla malunga neemayile ezintathu ezinesiqingatha okanye ezine ukuhla ngqo kuya enkampini kwakhona ehla ngqo ngomzila omncinane kodwa ikhephela lilapho wangena ukuqaphela loo mzila yabona ngomoya ubhudla nayo yonke into kwakumnyama noqhwithelo olunekhephu lubhudla wawungenakwazi ukuba wawundawuni na kulungile into enye endandiyazi ukuba ndingayenza emveni kokuba kwathi kwabamnyama kwaye ndandingazi ndiyazi ukuba ndandibheka calanye kwaye ndinyuka ngqo entabeni ngoku ndandifanele ukuba ndinyuke intaba nebhaka nemiswe kanye enxoxhoyini yentaba kwaye ndandimalunga neemayile ezintandathu ukuze ndifike kuyo awufane ucinge laa nkungu ityhila iimayile ezintandathu umngxuma nje umnye de ndibe nokuyibona ndaza ngoko ndandiza kuphatha umpu wam kwesi sandla ndize ndisiphakamisele phezulu esi sandla kuba ndandibethelele ucingo lwefowuni phezu kwemithi njalo lusihla iingcingo zefowuni zisiya kuloo ndlu yenziwe ngemithi ukwenzela ukuba athethe nenkosikazi yakhe abe nokutsala umnxeba ukusuka apho ukusuka entabeni kwaye ndandiza kumncedisa ukulusa ezantsi kolo kwindla ndaze ndaphakamisa isandla sam ngolu hlobo ndisithi o uthixo makhe ndilichathe olwa cingo ndihamba nengalo yam yayibuhlungu idiniwe ndandingenakukwazi ukuhla ndiyiphakamisile kufuneka ukuba ndiyiyeke ihle ndandiwutshintsha umpu ndiwubeke ngaphakathi apha ndibuye umva iinyawo ezimbala ukwenzela ukuze ndiqiniseke ukuba andiyiphosi ndize ke ndinyusele ingalo yam phezulu ndiqalise kuhamba ndihamba ndimka lona ixesha kusiba mnyama umoya ubhudla owu ndandibamba isebe ndithi nalo ke hayi ayililo owu lona musa ukuyivumela inike isandi ezingaqondakaliyo emva kwethutyana xa ndandisendilungele ukuncama isandla sam sabetha into ethile owu bethu ndifunyenwe ekubeni bendilahlekile ndabambelela kolo cingo ndawuwisela kanye phantsi umpu ndothula umnqwazi wam entloko ndemapho ndathi owu thixo uziva unjani ukufunyanwa xa ulahlekile ndathi emazantsi kanye apho luphela khona olu cingo andisayikuze ndiluyeke ndiyakubambelela kolu cingo luyakundikhokelela ngqo apho konke phezu kweli hlabathi kuthandekayo kumkulele khona ezantsi kanye phaya inkosikazi yam nosana bephakuzela bengazi uba ndiphina bengakwazi ukubaza mlilo bengazi uba bangenza ntoni na nemimoya ebhudla namasebe eqhuzuka isiwa emithini ndandingenako kuliyeko lo cingo ndabambelela kolo cingo de landikhokelela kanye ngaphakathi apho konke okuthandekayo kumphezu komhlaba kwakukho eso yayisisehlo soyikekayo kwaye yayingamava amakhulu ukufumana indlela yokuphuma kodwa yayingesiso nesiqingatha saloo nto ngenye imini ndandilahleke esonweni ndaya kwinkonzo emva kwenkonzo ndizama ukufumana into ndaya kumasabatha andixelele ukubagcina isabatha yeka udla inyama ndaya kwibandla lasebhaptizi ibandla lokuqala lasebhaptizi wathi phakama nje ubaxele ukuba uyakholwa kuyesu kristu unyana kathixo ndakubhaptiza ke kuphelele apho kwangekho nto kodwa ngenye imini ngaphandle kushede encinane yamalahle ndaphakamisa izandla zam phezulu ndabamba into ethile okanye mandithi into ethile yandibamba yayiyintambo yobomi umkhokeli waye undikhokele ekhuselekileyo ukuza kuthi ga ngoku andisokuze ndisuse isandla sam kolo cingo ndizolulele kuye izandla zam mazithi inkolo amahlelo enze nayiphina into afunayo ndibambelele kulo mkhokeli oko konke kwake kwakho emhlabeni kunye nako konke okusezulwini oko kwake kwathetha ukuxabiseka kusekupheleni kolu cingo undizise ngokhuselekileyo ukuza kuthi ga ngoku ndiyakumthemba kuyo yonke indlela athe yena umoya oyingcwele weza uya kunikhokela andikhokelele kuko konke ukukhanya zihlobo undizise kanye apho ndikhoyo namhlanje undenze le nto ndiyo ndingamazisa ngovuyo kuni ngumkhokele kuphela kwendinento endiyaziyo ngayo walapha phezu komhlaba okanye phezulu phaya ungumkhokeli wam xa ndiya kuzingela ungumkhokeli wam xa ndiya kuloba ungumkhokeli wam xa ndithetha nomntu ungumkhokeli wam xa ndishumayela ungumkhokeli wam xa ndilela kwaye xa ndisiza kufa uya kubemi phaa emlanjeni uya kundikhokelela andiweze endleleni andizaye koyika bubi ngokuba unam wena intonga yakho nomsimelelo wakho ziya kundilungisa zindikhokelele ngaphesheya komlambo masithandaze
Heavenly Father,
bawosezulwini ndibulela kakhulu ngomkhokeli lo undikhokelayo.
Oh,
ngamanye amaxesha bawo andiyimva ekufuphi nam ndibe noloyiko. Imfuna kufuphi nam ngokuba ndilazi ixesha endiza kubaleka ngalo ndiye phezulu komlambo. Ndifuna ukuba abe kufuphi kum, ungaze undishiye Nkosi. Andinakuthetha, andinakushumayela, andinakuzingela emahlathini, andinakuloba elunxwemeni, andinakuyiqhuba imoto yam, akho nanye into endinokuyenza ngaphandle kwakho. Ungumkhokeli wam. Indlela endivuyela ngayo ukuchaza kweli bandla ngokuhlanje, indlela ondikhokele ngayo kuzo zonke izinto, indlela othe wandizisa ngayo. Bendicinga ngenye imini kungekho ngaphezu kweminyaka embalwa edlulileyo ndime ezantsi apha esitratweni, kwaye ngenxa yokuba usapho lwakuthi lwenza ngokungalungileyo akho namnye wayenokuthetha nam. Ndandililolo ndifuna ubudlelane, akukho mntu wayefuna nto yakwenza nam. Bathi uyise uthengisa iziyobisi ezingekho mthethweni, kwaye Nkosi ngoko akho namnye umntu wayefuna ukuthetha nam, kwaye ndiyabathanda abantu. Kodwa ngenye imini ndathi ndakubamba loo ntambo. Ngoku ndiyacinga Nkosi kufuneka ndike ndinyebelezele ndimke ndiye ngaphandle entlango ndifumane ukuphumla okuncinane. Yintoni eyenza oko? Ayisositima, asiyomfundo, andinayo. Kodwa yayinguwe Nkosi, wena Nkosi. Undenze ukuba ndiyichane kanye into ekujoliswa kuyo. Undenze ndabamba intlanzi enkulu kuba busazi ukuba ndifuna ukuyenza loo nto. Undinike ootata noomama, undinike abantakwethu noodade wethu. Undinike impilo yam, undinike inkosikazi, undinike usapho. Ungumkhokeli wam Nkosi, ndivumele ndibambe isandla sakho, ungaze undiyeke ndiphuncuke. Ukuba esinye isandla siyadinwa ndakutshintsha nje izandla. Ndincede Nkosi, kwaye ngoku angawonke ubani apha ngaphakathi angabamba kwaloo ntambo yobomi Nkosi, umoya oyingcwele obubomi bethu, umthombo onika ubomi. Kwaye ungangasikhokelela sonke kulaa mhlaba wolonwabo ngaphesheya apho iinzima zobomi zidlulileyo nomsebenzi wethu wasemhlabeni ugqityiwe. Kwaye kuyokuphinda kubekho kuguga, kungekho mntu ubuthathaka, kungekho busuku bakudinwa, kungekho kulila nakuthandaza, kungekho kubizela esiguqweni. Koko siya kuba batsha apho ngonaphakathi, isifo nosizi aziyokuphinda zibekho. Akuyokuphinda kubekho sono, kwaye siya kuphila kubulungisa bukaThixo kuzo zonke izigaba ezayo kwinaphakade elingapheliyo. Siphe oko bawo. Kwaye ngoku bawo, ukuba kukho abathile ngaphakathi apha bangazange babambeleyo kuloo ntambo yobomi, bangangayifumana khona ngoku. Kwaye ungaumoya ingcwele okhokelayo, kwaye ndingatsho ngentliziyo yam, isandla sam siphezu kwelizwi lakho, ube soloko enyanisile. Ndiyaphosisa kumaxesha amaninzi, kodwa unyanisile. Makahlale yena nam Nkosi, mandihlale naye. Kwaye banga nabanye abaphakathi apha abangamaziyo ngobuhlwanje, bangangabambelela kwisandla sakhe esingagugukiyo ukwenzela uba bakhokelelwe ezantsi. Kwaye ngenye imini siya kuphumela emlanjeni, kuza kubakho inkungu ngaloo ntsasa kwakhona. Ulwandle oludala luya kube luguma, iYordani endala amazi amakhulu ehlasela, ukufa kufuthanisela, kukhuphela ubomi ngaphandle kwethu. Kodwa Thixo andiyikoyika, ndalungisa konke kwixesha elide elingaphambili. Ndifuna nje ukuthula isigcina entloko njengejoni, ndijike ndikhangele emva emazantsi endlela, ndibone apho laa ntambo endikhokelele khona, ndibone yonke loo ntlango ndigqithe kuyo, kunye nasiphina siba somthi olukhuni okanye nemfumba yamatye endagruzuka kuyo. Kodwa ndibambe ucingo njengoko wathi imbongi yatshoyo, abanye baphumela emanzini, abanye baphumela kwizikhukula, abanye kwizilingo ezinzulu, kodwa bonke ngegazi. Kwaye sakuthatha oku ikrele elidala apha elandikhuselayo endleleni, siliphindisele esingcwabeni salo, sikhwaze bawuthumela kuwele iphenyane ngale ntsasa ndiza ekhaya. Uya kube ulapho Nkosi, uyithembisile loo nto, awungekhe uwe phantsi. Usikelele wonke ubani olapha ngoku, kwaye kuba bayazi indlela yokubamba le ntambo bengazange bayichukumise. Zanga izandla ezingcwele zingaphakama ngoku, izandla ezifunayo, izandla ezinqwenayo, zichukumise intambo yobomi eyakubakhokela kwiminqweno yentliziyo yabo. Uxolo ngokugqibeleleyo nokwaneliseka, baphumle kuKristu. Nithobe iintloko zenu njalo, zingakhona izandla eziphakamayo zithi, mayibe ndim, bamba isandla sam. Oh, Thixo akusikelele. xa indlela iba sizungu ngosi ethandekayo ozula kufutshane xa ubomi bam buphantse kuphela ndiya kuma emlanjeni khokela iinyawo zam bamba isandla sam bamba isandla sam ngosi ethandekayo ndikhokelele phambili ingaba bakhona abanye abanokuphamisa izandla zabo bathi nkosi ndifuna ukuva ukuchukumisa kwentambo yobomi ngokuhlwa nje ndifuna ukuva uyesu ukuba undixolele izono zam kwaye ndifuna ukuba sisidalwa esitsha ukusukela kule yure ukubheka phambili thixo akusikelele angakhona omnye othi mandikuchukumise nkosi mandizilahlele uthixo akusikelele dade mandilahle kwesisiku sam ndize ndisifumane nkosi kuwe thixo akusikelele uthixo akusikelele nawe ilungile loo nto mandizilahlele nkosi mandilibale uthixo akusikelele mzalwana mandi uthixo akusikelele dade mandilahle nje lonke ulwazi lwam uthixo akusikelele dade thembele kuyileni okwenziwe ngabantu landela umkhokeli uya kukhokela kuyo yonke inyaniso khokele nkosi yesu ndikhokele uthixo akusikelele emva phaya o kukho izandla ezininzi eziphakamileyo zifuna usindiso ngoku xa isibingelelo apha akunakusibiza isiguqo ngoba abantu bahleli phezu kwaso sonke kodwa ulapho kanye wazi kakuhle nangokulungileyo ngethuba ukuphakamisa isandla sakho into ethile entliziyweni yakho uyesu wathi lo wevayo amazwi am akholwe kulo wandithumayo unobomi onginaphakade inyanisekile ngaloo nto ngoko likho iqula apha elizele ngamanzi kuzawubakho ixesha elaneleyo lokubhaptiza masithandaze bawo wethu wasezulwini lo myalezo omncinane waphukileyo ngokuhlwanje ngelizwe elisisitshoto umoya engcwele kufanele ukuba uye kwindawo ethile uye apho umiselwe kuya khona kwaye baninzi nkosi ngokuhlwanje abalishumi elinesihlanu okanye amashumi amabini abaphakamise izandla besithi bamswele umkhokeli bayaqonda ukuba bazama ukuziqhatha bazama ukuthi ndilungile kodwa emazantsi bayazi ukuba banjalo kwaye bafuna ukukuva nkosi bafuna umkhokeli bafuna ukubhalisa awuke usindwe bafuna ukubhalisela olu hambo abayazi indlela yokufikelela phaya akukho mntu uyaziyo indlela yokubasa phaya nguwe kuphela beza kumkhokeli onikezelwe nguthixo umoya oyingcwele baziphakamisile izandla zabo omoya oyingcwele nomkhokeli yihla phezu kwabo xolela nasiphina isono zixolele izikrekro zabo bangenise kumzimba kakristu ngokuhlwa nje apho banokuva khona umsinga kathixo uqukuqela ngalaa ntambo iya kubakhokelela ezantsi eyordane nokuwela iyordane ukuya kwilizwe ledinga banga bangalandela ngqo emva kwelizwi ilizwi lathi guqukani nize nibhaptizwe egameni likayesu kristu banga banakuzama ukuyenza ngolunye uhlobo banga bangalandela kanye emva kwelizwi ngokuba nguye uya kubakhokela lawo ngamanyathelo ekufuneka enyukiwe de sibambe umkhokeli siphe oko nkosi banga banganga bakho basezandleni zakho ngoku njengeembasa akho mntu unokubasusa ndiyakholwa ukuba uya kubathabatha njengabantu abasindisiweyo ndiyakholwa ukuba baziphakamisile izandla zabo ndibe ngenakuyenza loo nto ngokokwabo ngaphandle kokuba into ethile ithethile kubo kwaye ibinguwe moya oyingcwele nomkhokeli bayabona ukuba iyure iyaphela inkungu iyafika phezu komhlaba iinkolo ezinkulu nezinto ezinjalo ziyamanyana amabandla ayamanyana ayadibana kwaye o uthixo indlela abazama ngayo ukuthi konke oko kunento engaqhelekanga kuya kufuneka kumke apha kuye ealaska kwaye zonke ezinto bagrogrisa ngazo azintshanga kuthi umkhokeli omkhulu usibonisile oko kwindlela yelizwe sidlula nje kuloo ndawo yalo bawo thixo uthethile nabo ngokuhlwa nje kwaye ndibanikela kuwe ngoku njengeembasa zelizwi egameni likayesu ngoku kulele phezu kwedesika apha bawo ziitshefu zezabantu abagulayo usana oluthile oluncinane mhlawumbi umama othile udade othile umzalwana othile kwanezipeliti ezincinane zihlatywe kuzo kwaye ngoku ndiyazibamba ndizisondeza kum ngoku sifundisiwe ebhayibhileni ukuba bathabatha besusa emzimbeni kapawulos iitshefu nemibhinqo baze baphiliswa abagulayo imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini ngoku siyaqonda nkosi ukuba upawulos wayengumntu nje kodwa yayiyintambiso yomoya oyingcwele eyayiphezu kwakhe eyazisikelelayo iitshefu kwanokholwa ababe nalo abantu lokuba wayengumpostile wakho ngoku upawulos susiwe kuthi kodwa hayi umkhokeli yena uselapha Waye Thixo ndiyacela ukuba uzisikelele ezi tshefu kwaye wanga umkhokeli angabakhokelela kuloo ndawo okwakuzinikela kupheleleyo. Sixelele kwakhona ukuba xa uIsrayeli wayelandela umkhokeli wakhe kwaye behlela kanye eYordane kanye ezantsi gqebe kulwandle olubomvu, kwakule ndlela yomsebenzi inye bemiswa waza umkhokeli wakhokelela ezantsi apho ngoba ukuze abonise uzuko lwakhe. Kwaze xa onke amathemba emkile uThixo wakhangela izantsi ngala ntsika yomlilo kwaye kwanolwandle olufileyo oludala loyika lwabuya umva lwaza kwakho indlela enziweyo kaIsrayeli ukuwela kwilizwe ledini. Enyanisweni Nkosi, usengulaa Thixo umnye. Aba bantu mhlawumbi ngamaKristu, mhlawumbi basemgaqweni kanye umsebenzi, kodwa beziswe kule ndawo ivingcelweyo apho ukugula kubavingceleyo. Khangela izantsi ngegazi likaYesu ngokuhlwanje ukuze uSathana oyike abuye umva baze abantwana bakho bedlulele kwimpilo elungileyo ethenjisiweyo. Siphe oko bawo ndizithumela ukusuka kumzimba wam ukuya kowabo egameni likaYesu Kristu. Ndiphakamisa eli bandla phambi kwakho ngokholo ndilithabathela ngqo kwisibingelelo sokuqaqalo lukaThixo phaya emazulwini apho umnqweno wesifo nantoni engalunganga abanayo, nantoni engalunganga ebomini babo naphi na, Thixo bacoce benze babe ngabakho. Baphilise bawo kwaye anga amandla awavusa uYesu engcwabeni angaphilisa imizimbo yabo efayo, abenze izidalwa ezitsha kuKristu. Banike impilo elungileyo namandla okukhonza. Khumbule onkosi, ndisisicaka sakho, ndincede ndiminiswele umthandazo. Waye ndiyacela ukuba umoya oyingcwele usikhokele usisebenzise, usikhokele kude kube yimini esiya kumbona uYesu Kristu buso ngobuso ekuzeni kwakhe esebuqaqawulini xa sidibana naye emoyeni kuqwilo. Sicela egameni likaKristu, amen. Ngoku ukuba anithandani nibonene, niyakumthanda njani lowo ningambonanga? Ngoku xa sicula undiyamthanda, masibulise socaleni kwakho ngesandla esishushu sothando. Ngoku masiziphakamisele izandla zethu kuye. Nengoma emnandi ndingathanda ukuva ibenye. Ndiyaqonda ukuba sinomculisi wengoma zevangeli apha osuka eIndianapolis. Ndiyakholwa ukuba ucula kumnquba ikettle kunjalo. Kulungile mhlekazi, leyo indawo yakhe emnqubeni ikettle angapha komkhumbulayo uEHoward kettle obethu uthi xa uphumze umphefumlo wakhe wona ixabiso. Intaka egculelayo yomoya, umfazi endandithanda ukumva ivuma ngcono kunayena uphina umntu endakhe ndamva ivuma ebomini bam yayingunkosikazi Kettle ecula uphambi kokuba ushiye igumbi lakho ngale ntsasa. Kuthe wacingana ukuthandaza egameni likaKristu umsindisi wethu njengekhaka namhlanje kanye ngapha kwesitrato ngapha yangenye intsasa kwityotyomve elincinci elidala namagumbi amabini ndaphakama ndandiza kungena ndenze umlilo. Isitofu zange sifune ukuvutha, ndaza ndazama ukusiqalisa waza umoya wehla wacimela loo nto lusheni kum waye kwakubanda ndaye ndiphantse ukugodola kakhulu kwaye qabaka igqume wonke umgangatho ndabe ndihamba ngenyawo ndizama ukuba sesitovu sidala sincinci senkcenkce sinombhobho omncinci wesitovu ngaphezu kwaso ndaze nje nda umidi nam sasandula ukutshata kwaye ndandizama iinkuni ezindala ezazimanzi zingafuni ukuvutha kwaye ndandihleli apho ndacinga ubethu ndiza kuzama kwakhona kwakufuneka ndiye emsebenzini ndisivuthele isitofu esidala kanjeya ndaze ndathoba ngaphaya ndavula unomathotholo waze waqala ukucula phambi koba ushiya igumbi lakho ngale ntsasa uke wacingani ukuthandaza ndawa nje emgangathweni egameni likakristu umsindisi wethu njengekhaka namhlanje o indlela endithanda ngayo ukumva lo mfazi ecula xa ndiwela umlambo ngelinye ixesha ndiyakholwa ndiyakumva unkosikazi khethile ehleli ngaphesheya phaya uyazi ndihleli indala enzayo idika kweli cala lo mlambo kukho umthi ohleli uluhlaza uyazi umthi wobomi kwaye ngaphaya kwelinye icala lo mlambo kukho ikwela engelosi ecula imini nobusuku kuba kukho busuku apho kuculwa imini yonke yabona ndiyakuzifumanela indawo ndihlale nje ndiwuphulaphule ndiyakholwa ndiyakumva unkosikazi khethile ngaphesheya phaya ecula uthixo amsikelele umzalwana wethu ndalilibala igama lakhe ngubani umzalwana umzalwana uned woolman uza kundiculela ngoku umzalwana uwoolman ndiyavuya ukuba ube lapha kunye nathi ngokuhlwa nje